Buku la wani Samuele. Wani Samuele mutuwani. Ndipo panali munthu wina kulamatai muzofimu wa dziko la mapiri la Efremu. Dzina lake ndiye Elikana. Mwana wake wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Zofu mu Efremu. Yeyu anali nawo akazi awiri, winayo dzina lake ndi Hana, nzake dzina lake ndi Penina. Ndipo Penina anaona ana, koma Hana anali wowuma. Ndipo munthuyo akakwera chaka ndi chaka kutuluka mzinda wake kukalambira ndi kupereka sembe kwa Yehova wamakamu mu Silo. Ndipo pomwepo panali ana amuna awiri a Eli asembe a Yehova, ndi Hofeni ndi Finehasi. Ndipo pofika tsiku lakuti Elikana akapereka sembe, iye anapatsa Penina mkazi wake ndi ana ake onse amuna ndi akazi gawo lawo. Koma anapatsa Hana magawo awiri, chifukwa anakonda Hana. Koma Yehova anatseka mimba yake. Ndipo mnyodolayo anamputa kwa kukulu kuti amuwawitse mtima, popeza Yehova anatseka mimba yake. Ndipo popeza munthuyo adatero chaka ndi chaka, popita mkaziyo ku nyumba ya Yehova, nzakeyo amamputa. Chifukwa chake iye analira misozi na akana kudya. Ndipo mamuna wake Elikana anati kwa iye, Hana, umaliliranji? Ndipo umakanina nji kudya? Ndipo mtima wako uwawa ninji? Ine sindili wakuposa ana kumi kwa iwe kodi? Chomwecho Hana anauka atadya musiro ndi kumwa. Ndipo Eli wasembeyo anakhala pa mpando wake pa mphuthu yakachisi wa Yehova. Ndipo mkaziyo anali ndi mtima wowawa napemphera kwa Yehova nalilatu misozi nalonjeza chowinda nati, Yehova wa makamu, mukapenyera ndithu kusauka kwa nzakazi wanu ndi kukumbukira ine ndi kusayiwala nzakazi wanu. Mukapatsa nzakazi wanu mwana wamamuna, ine ndidzamupereka kwa Yehova masiku wonse a moyo wake, ndipo palibe rumo lidzapita pamutu pake. Ndipo panali mmene iye anali kupempherabe pamaso pa Yehova, Eli anapenyerera pakamwa pake. Koma Hana ananena mu mtima, milomo yake inatukula, koma mawu ake sanamveke, chifukwa chake Eli anamuyesa woledzera. Ndipo Eli anati kwa iye, udzaleka liti kuledzera? Chotsa vinyo wako. Ndipo Hana anayankha nati, iyayi mbuye wanga, ine ndili mkazi wa mtima wachisoni, sindinamwe vinyo kapena chakumwa chowawa, koma ndinatsanulira mtima wanga pamaso pa Yehova. Musamandiyesa nzakazi wanu mkazi woyipa, chifukwa kufikira lero ndinalankhula mwakuchuluka kwa kudandaula kwanga ndi kuvutika kwanga. Pamenepo Eli anayankha nati, pita ndi mtendere, ndipo Mulungu wa Israeli akupatse chopempha chako unachipempha kwa iye. Ndipo iye anati, munkomere mtima mdzakazi wanu. Chomwecho mkaziyo anamuka na akadya ndi nkhope yake sinakhale soya chisoni. Ndipo iwo anauka mamawa nalambira pamaso pa Yehova nabwerera nafika sokwawo kulama. Ndipo Elikana anadziwa mkazi wake Hana, Yehova namkumbukira iye. Ndipo panali pamene nthawi yake inafika, Hana anayima nabala mwana wamamuna namutcha dzina lake Samuele nati, chifukwa ndinampempha kwa Yehova. Ndipo munthuyo Elikana ndi apa banja lake onse anakwera kukapereka kwa Yehova sembe ya chaka ndi chaka ndi yachowinda chake. Koma Hana sadakwere chifukwa kuti anati kwa mwamuna wake, sindidzakwerako kufikira mwanayo ataleka kuyamwa. Pamenepo ndidzapita naye kuti aoneke pamaso pa Yehova ndi kukhalako chikhalire. Ndipo Elikana mwamuna wake anati, chita chimene chikukomera nukhale kufikira utamletsa kuyamwa, komatu Yehova akhazikitse mawu ake. Chomwecho mkaziyo anakhala naya mwitsa mwana wake kufikira anamletsa kuyamwa. Ndipo atamletsa kuyamwa anakwera naye pamodzi ndi ng'ombe ya zaka zitatu ndi efa wa ufa ndi thumba la vinyo nafika naye ku nyumba ya Yehova ku Silo. Koma mwanayo anali wamng'ono. Ndipo iwo anapha ng'ombe nabwera naye mwanayo kwa Eli. Ndipo mkaziyo ananena, "Mbuye wanga, pali moyo wanu. Zonadi, ine ndine mkazi uja, ndidaima pano ndi inu. Ndikupemphera kwa Yehova. Ndinampempha mwanayu, ndipo Yehova anandipatsa chopempha changa, ndinachipempha kwa iye. Chifukwa chake, inenso ndinampereka kwa Yehova, masiku onse a moyo wake aperekedwa kwa Yehova." Ndipo analambira Yehova pomwepo. One Samuel mututu. Choyamikira cha Hana. Ndipo Hana anapemphera nati, "Mtima wanga umyuka mokondwera kwa Yehova. Nyanga yanga yakwezeka mwa Yehova. Pakamwa panga pakula kwa adani anga. Popeza ndikondwera mchipulumutso chanu. Palibe wina woyera ngati Yehova. Palibe wina koma inu nokha. Palibe sothanthwe longa Mulungu wathu. Musalankhulenso modzikuza kwambiri motero. Mkama mwanu musatuluke zolulutsa. Chifukwa Yehova ndi Mulungu wanzeru. Ndipo iye ayesa zochita anthu." Mauta a amphamvu anathyoka. Koma okhumudwawo amangiridwa ndi mphamvu mchiuno. Amene anakhuta anakasuma chakudya. Koma njalawo anachira. Inde chumba cha bala asanu ndi awiri. Ndipo iye amene ali ndi ana ambiri achita liwondewonde. Yehova amapha napatsa moyo. Iye amatsitsa kumanda naukitsanso. Yehova asaukitsa nalemeretsa. Achepetsa nakuzanso. Amutsa umphawi mfumbi nanyamula osowa pa dzala. Kukamkhalitsa kwa akalonga ndikuti akhale nacho cholowa cha chimpando cha ulemerero. Chifukwa ansanamira za dziko lapasi nza Yehova. Ndipo iye anakhazika dziko pa izo, adzasunga mapaza a okondedwa ake, koma oyipawo adzawakhalitsa chete mu mdima. Pakuti palibe munthu adzapambana ndi mphamvu. Wotsutsana ndi Yehova adzaphwanyika. Kumwamba iye adzagunda pa iwo. Yehova adzaweruza malekezero a dziko. Ndipo adzapatsa mphamvu fumu yake, nadzakweza nyanga ya wodzozedwa wake. Ndipo Elikana ananka kwawo ku Rama. Mwanayo natumikira Yehova pamaso pa Eli wansembeyo. Kuchimwa kwa ana a Eli. Koma ana a Eli anali woyipa, sanadziwe Yehova. Ndipo machitidwe a ansembe akuchitira anthu ndiwo. Kuti pamene munthu aliyense akapereka sembe, nyamata wa wansembeyo akabwera, nyama ili chiwirire. Ndi chovulira cha ngowe cha mano atatu mdzanja lake, nachipisa mchimphuli, kapena mu mkate, kapena mkhali, kapena mu mphika. Yose imene chovuliracho chinayitulutsa wansembeyo anayitenga ikhale yake. Ankatero ku Silo ndi Aisraeli onse akufika kumeneko. Ngakhala asanambe kupyereza mafuta, amadza mnyamata wa wansembe namuuza wopereka sembe nati, "Umpatse wansembeyo nyama yoti akaoche, pakuti safuna nyama yako yophika koma yayiwisi." Ndipo ngati munthu akanena naye, "Koma adzatentha mafuta tsopano apa, atatha utenge monga mtima wako ufuna." Uyo akanena naye iyayi, "Koma undipatsire iyo tsopanoli, ukapanda kutero ndidzayilanda." Ndipo zoyipa za nyamatawo zinalisa sikulu ndithu pamaso pa Yehova, pakuti anthu anayipidwa ndi nsembe ya Yehova. Koma Samuele anatumikira pamaso pa Yehova akali mwana. Atamangira mchiuno ndi efodi wa bafuta. Ndiponso amake akamsokera mwinjiro wa ung'ono nabwera nawo kwa iye chaka ndi chaka, pakudza pamodzi ndi mwamuna wake kudzapereka sembe ya pachaka. Ndipo Eli anadalitsa Elikana ndi mkazi wake. Nati, Yehova akupatse mbewu ndi mkazi uyu mmalo mwa iye, amene munampempha kwa Yehova. Ndipo Yehova anabwera kwawo. Ndipo Yehova anakumbukira Hana, nayima iye nabala ana amuna atatu ndi ana akazi awiri. Ndipo mwanayo Samuele anakula pamaso pa Yehova. Ndipo Eli anali wokalamba ndithu, nava zonse ana ake anachitira Aisraeli onse. Ndikuti anagona ndi akazi akusonkhana pa khomo la chihema chokumanako. Ndipo iye ananena nawo, mumachitiranji chotere, popeza ndili mkuva za machitidwe anu oyipa kwa anthu onsewa? Iyayi anaanga, popeza mbiri imene ndili kuyimva siri yabwino ayi. Muli kulakwitsa anthu a Yehova. Munthu akachimwira munthu mnzake, oweruza adzaweruza mlandu wake. Koma ngati munthu achimwira Yehova, adzampembedzera ndani? Koma ngakhala adatero, iwo aja anakhala bewonsamvira mawu adate wawo, chifukwa Yehova adati adzawawononga. Ndipo mwanayo Samuele anakulakula, ndipo Yehova ndi anthu omwe anamkomera mtima. Mneneri aneneratu zakupasuka kwa banja la Eli. Ndipo anafika kwa Eli, munthu wa Mulungu, nanena naye, atero Yehova, kodi ine ndinadzulula kwa banja la kholo lako? Muja anali mu Ijipito, mnyumba ya Farao. Kodi sindinasankhule iye pakati pa mafuko onse a Israeli, akhale wasembe wanga, kuti apereke sembe pa guwa langa, nafukize zonunkhira, navale efodi pamaso panga? Kodi sindinapatse banja la kholo lako zopereka zonse zakumoto za ana a Israeli? Nanga umaponderezeranji sembe yanga ndi chopereka changa zimene ndilalamulira mokhala mumanga, ndipo uchitira anako ulemu koposa ine, kudzinenepetsa inu nokha ndi zokometsetsa za zopereka zawo zonse za Israeli, anthu anga? Chifukwa chake Yehova Mulungu wa Israeli akuti, ndinatolodi kuti banja lako ndi banja la kholo lako lidzayenda pamaso panga nthawi zonse. Koma tsopano Yehova ati, chikhale kutali ndi ine. Popeza amene andilemekeza ine, inenso ndidzawalemekeza iwowa. Ndipo akundipeputsa ine, adzapeputsidwa. Ona, masiku ali mkudza, amene ndidzadula dzanja lako ndi dzanja la nyumba ya kholo lako, kuti mbanja lako musakhaleso nkhalamba. Ndipo udzaona masautso amokhala mu Mulungu, malo mazabwino zonse iye akadachitira Israele. Banja lako lidzakhala opanda nkhalamba chikhalire. Ndipo munthu wako amene ndidzamleka osamlika pa guwa langa la sembe adzatha maso ako ndi kumvetsa mtima wako chisoni. Ndipo obadwa wose a mbanja lako adzamwalira akalibiriwiri. Ndipo ichi chimene chidzafikira ana ako awiri, Hofeni ndi Fenihasi, chidzakhala chizindikiro kwa iwo, tsiku limodzi adzafa iwo onse awiri. Ndipo ndidzadzukitsira wasembe wokhulupirika amene adzachita monga chimene chili mu mtima mwanga ndi mchifuniro changa. Ndipo ndidzamangira nyumba yokhazikika, ndipo iye adzayenda pamaso pa odzozedwa wanga masiku onse. Ndipo kudzali kuti yense wakusiyidwa wa mbanja lako adzabwera kwa iye, nadzawerama ndi kupempha ndalama ndi chakudya, nadzati, mundipatseru ntchito ina ya wansembe kuti ndikaone kakudya. Samuele mutu 3. Masomphenya a Samuele. Ndipo mwanayo Samuele anatumikira Yehova pamaso pa Eli. Ndipo masiku aja mawu a Yehova anamveka kamodzi kamodzi, masomphenya sanaonekeoneke. Ndipo kunali nthawi yomweyo Eli atagona malo mwake, maso ake anayamba chizilezile osatha kupenya bwino. Ndi nyali ya Mulungu isanazime, Samuele nagona mukachisi wa Yehova, mmene munali likasa la Mulungu. Pamenepo Yehova anayitana Samuele, ndipo iye anayankha kuti, ndili pano. Ndipo anathamangira kwa Eli naati, ndine, popeza mwandiita na ine. Ndipo iye anati, sindina itane kagone, napita iye na agona. Ndipo Yehova anabwereza kumuitana, ndikuti, Samuele. Ndipo Samuele anauka, napita kwa Eli nati, ndine, pakuti mwandiita na ndithu. Koma iye anayankha, sindina itane mwana wanga, kagone. Koma Samuele sanadziwe Yehova, ndipo suma wa Yehova sana ululidwe kwa iye. Ndipo Yehova anabwereza kumuitana Samuele nthawi ya chitatu. Ndipo iye anauka napita kwa Eli nati, ndine, pakuti mwandiitana ndithu. Ndipo Eli anazindikira kuti ndiye Yehova amene anali kuitana mwanayo. Chifukwa chake Eli anati kwa Samuele, pita ukagone. Ndipo akakuitanaso ukavomere kuti, nenani Yehova, popeza nyamata wanu akumva. Yomwecho Samuele anakagona mmalo mwake. Ndipo Yehova anabwera nayimapo. Namuitana monga momwemo, Samuele, Samuele. Pompo Samuele anayankha, nenani, popeza nyamata wanu akumva. Ndipo Yehova ananena ndi Samuele, taona, ndidzachita mwa Israeli cholilitsa mwinikhutu kwa munthu yense wakuchimva. Tsiku lija ndidzanchitira Eli zose ndinaneneratu za pa banja lake. Kuchiyamba ndi kuchitsiriza. Popeza ndinamuza kuti ndidzaweruza nyumba yake kosatha chifukwa cha zoyipa anazidziwa, popeza ana ake anadzitengera temberero, koma iye sana waletse. Chifukwa chake ndinalumbira kwa banja la Eli kuti zoyipa za banja la Elilo sizidzafafanizidwa ndi nsembe kapena ndi zopereka ku nthawi zonse. Samuele aulula kwa Eli. Ndipo Samuele anagona kufikira mamawa natsekula zitseko za nyumba ya Yehova. Ndipo Samuele anaopa kudziwitsa Eli masomphenyawo. Pamenepo Eli anayitana Samuele nati, mwana wanga Samuele. Nati iye, ndine. Ndipo anati, anakuza chinthu chanji, usandibisire ine. Mulungu akulange, ndikuonjezapo ngati undibisira chimodzi cha zonse zija adanena nawe. Ndipo Samuele anamuza zonse, sana mbisire kanthu. Ndipo iye anati, ndiye Yehova, achite chomukomera apa maso pake. Ndipo Samuele anakula, Yehova nakhala naye osalola kuti mawu ake amodzi apite pachabe. Ndipo Israeli onse, kuyambira ku Dani kufikira ku Pereseba, anazindikira kuti Samuele anakhazikika akhale mneneri wa Yehova. Ndipo Yehova anaonekanso mu Silo, pakuti Yehova anadzulula kwa Samuele ku Silo mwa mawu a Yehova. Wani Samuele mutufolo. Afilisiti akantha Aisraele. Ndipo mawu a Samuele anafikira kwa Aisraele onse. Ndipo Aisraele anatuluka kukaponyana nkhondo ndi Afilisiti. Naamanga zithando zawo ku Ebenezeri. Afilisitiwo naamanga mu Afeki. Ndipo Afilisitiwo anandandalitsa nkhondo yawo pa Aisraele. Ndipo pokumana nkhondo, Aisraele anakanthidwa ndi Afilisiti. Ndipo anapha kuthengoko anthu zikwizinayi akhamulawo. Likasa lilandidwa, Hofeni ndi Finehasi aphedwa. Ndipo pamene anthu anafika ku zithandozo, akulu a Israeli anati, Yehova anatikanthilanji lero pamaso pa Afilisiti. Tikadzitengere likasa la chipangano la Yehova ku Silo, kuti likabwera pakati pa ife, lidzatipulumutsa mʼdzanja la adani athu. Chifukwa chake anatumiza ku Silo kuti akatenge kumeneko likasalo la chipangano la Yehova wa makamu, wokhala pakati pa kerubi. Ndipo ana awiriwo a Eli, Hofeni ndi Finehasi, anali komweko. Ndi likasa la chipangano la Yehova. Pakufika likasalo la chipangano la Yehova ku zithando, Aisraeli onse anafuula ndi mawu okweza, kotero kuti dziko linachita chivomezi. Ndipo Afilisitiwo pakumva kubuma, pakufuula kwawo anati, "Phokoso ili la kufuula kwakukulu kuzithando za Israeli nlachani." Ndipo anamva kuti likasa la Yehova lidafika kuzithandozo. Ndipo Afilisiti anaopa, pakuti anati, "Mulungu wafika kuzithando." Ndipo iwo anati, "Tsoka kwa ife, popeza nkale lonse panalibe chinthu chotere. Tsoka kwa ife. Adzatilanditsa ndani mmanja a milungu ya mphamvu imeneyi?" Milungu ija inakantha Ijipito ndi masautso onse mchipululu ndi yomweyi. Limbikani ndipo muchite chamuna Afilisiti inu, kuti mungakhale akapolo a Hebri, monga iwowa anali akapolo anu. Chitani chamuna nimuponyane nawo. Ndipo Afilisiti anaponyana nawo, nakantha Israeli, iwowa anathawira munthu yense kuhema wake. Ndipo kunali kuwapha kwakukulu, popeza anafako Aisraeli 30,000 awoyenda pansi. Ndipo likasala Mulungu linalandidwa. Ndi ana awiri a Eli, Hofeni ndi Fenihasi, anaphedwa. Ndipo munthu wa fuko la Benjamini anathamanga kuchokera ku khamu la ankhondo nafika ku Silo tsiku lomwero ndi zovala zake zong'ambika ndi doti pamutu pake. Imfa ya Eli. Pakufika iye onani, Eli anali kukhala pa mpando mbali mwa njira, ali kuyang'anira, popeza mtima wake unanthunthumira chifukwa cha likasa la Mulungu. Pamene munthu uja anafika mzindamo nanena izi, anzindamose analira. Ndipo Eli pakubva kubuma kwa kulira kwawo anati, "Ali kupokoseranji?" Ndipo munthuyo anafulumira nadza nauza Eli. Koma Eli anali ndi zaka 50 ndi anayi kudzazisanu ndi zitatu. Ndipo maso ake anangokhala tongo osapenya. Ndipo munthuyo anati kwa Eli, "Ine ndine amene ndachokera ku khamu la nkhondo, ndipo ndathawa lero ku khamu la nkhondo." Ndipo iye anati, "Nkhondoyo idatani, mwana wanga?" Ndipo wakubwera ndi mawuyo anayankha nati, "Israeli anathawa pamaso pa Afilisiti, ndiponso kunali kuwapha kwakukulu kwa anthu. Ndi ana anu awiri omwe, Hofeni ndi Finehasi, afa." Ndipo likasa la Mulungu lalandidwa. Ndipo kunali pakunena za likasa la Mulungu, iye anagwa chambuyo pa mpando wake pambali pa chipata, ndi khosi lake linathyoka, nafa iye, popeza anali wokalamba ndi wankulu thupi. Ndipo adaweruza anthu a Israeli zaka 40. Ndipo mpongozi wake, mkazi wa Finehasi, anali ndi mimba pafupi pa nthawi yake ya kuona mwana. Ndipo pakumva iye mawu akuti likasa la Mulungu linalandidwa ndi kuti mpongozi wake ndi mwamuna wake anafa, iyeyo anawelama nabala mwana, popeza kuchira kwake kwa mdzera. Ndipo pamene adati amwalire, anthu aakazi akukhala naye ananena, "Usaope, popeza waona mwana wa mamuna." Koma iye sanayankhe kapena kusamalira. Ndipo iye anamutcha dzina la mwanayo Ikabodi, nanena, "Ulemerero wachoka kwa Israeli, chifukwa likasa la Mulungu linalandidwa, ndi chifukwa cha mpongozi wake ndi mwamuna wake." Ndipo iye anati, "Ulemerero wachoka kwa Israeli, chifukwa likasa la Mulungu lalandidwa." Wani Samuele mutufaifi. Likasa la Mulungu ku nyumba ya Dagoni. Ndipo Afilisiti anatenga likasa la Mulungu nachoka nalo ku Ebenezeri napita ku Asidodi. Ndipo Afilisitiwo anatenga likasa la Mulungu nafika nalo ku nyumba ya Dagoni, naliyika pafupi ndi Dagoni. Ndipo pakuuka kwa Asidodi mamawa, taonani Dagoni adagwa pansi, nagona chafufumimba patsogolo pa likasa la Yehova. Ndipo iwo anatenga Dagoni namuyimikanso mmalo mwake. Ndipo mmamwa ake polawirira taonani dagoni adagwa pasi nakuona chafufumimba patsogolo palikasa la Yehova. Ndipo mutu wake ndi zikhato zonse ziwiri zamanja ake zinagona zoduka pa chiwundo. Dagoni anatsala thupi lokha. Chifukwa chake angakhale ansembe angakhale ena akulowa mnyumba ya Dagoni palibe woponda pa chiwundo cha Dagoni ku Asidodi kufikira lero lino. Masauko a Filisiti chifukwa cha likasa. Koma Yehova anavuta iwo aku Asidodi ndi dzanja lake nawawononga nawazuza ndi mafundo mu Asidodi ndi mmidzi yake. Ndipo pamene anthu aku Asidodi anaona kuti nchomwecho anati iwowa, likasa la Mulungu wa Israeli lisakhalitse ndi ife popeza dzanja lake litiwawira ife. Ndi Dagoni mulungu wathu. Chifukwa chake anatumiza mithenga nasonkhanitsa mafumu onse a Filisiti nati, tichite nalo chiyani likasa la Mulungu wa Israeli? Ndipo anati anyamule likasa la Mulungu kunkanalo ku Gati. Ndipo ananyamula likasalo la Mulungu wa Israeli napita nalo kumeneko. Ndipo kunali atafika nalo dzanja la Yehova linatsutsa mzindawo ndi kusautsa kwakukulu. Ndipo anazuza anthu a mzindawo akulu ndi ang'ono ndi mafundo anawabuka. Chifukwa chake anatumiza likasa la Mulungu ku Ekeroni. Ndipo kunali pofika likasalo ku Ekeroni, aku Ekeroni anafuula nati, anadzatitulira likasa la Mulungu wa Israeli kuti pa ife ndi ana athu. Chifukwa chake anatumiza nasonkhanitsa mafumu onse a Filisiti. Ndipo iwowa anati, chotsani likasa la Mulungu wa Israeli lipitenso kumalo kwake kuti lingatononge ife ndi anthu athu. Pakuti kunali kusautsa koopsa mzinda monse, dzanja la Mulungu linavutadi pamenepo. Ndipo amene anapanda kufa anagwidwa ndi mafundowo ndi kulira kwa mzindawo kunakwera kumwamba. Wani Samuele mutusikisi. Afilisiti abweza likasa ku dziko la Israele. Ndipo likasa la Yehova linakhala ku dziko la Afilisiti miyezi isanu ndi iwiri. Ndipo Afilisitiwo anayita na ansembe ndi owombeza nati, tichitenji ndi likasa la Yehova, mutidziwitse chimene tilitumize nacho kumalo kwake. Ndipo iwo anati, ngati mulitumiza kwina likasa la Mulungu wa Israeli musalitumize lopanda kanthu, koma makamaka mulibweze ndi sembe yopalamula mukatero mudzachiritsidwa. Ndikudziwa chifukwa chake dzanja lake lili pa inu losachoka. Ndipo iwo aja anati, tidzambwezera sembe yopalamula yanji? Ndipo iwo anati, mafundo asanu agolide ndi mbewa zisanu za golide monga mwachiwerengero cha mafumu a Filisiti. Popeza kusauka kumodzi kunali pa inu nonse ndi pa mafumu anu, chifukwa chake muzipanga zifanizo za mafundo anu ndi zifanizo za mbewa zanu zimene zipitsa dziko. Ndipo muchitire ulemu Mulungu wa Israeli kuti kapena adzalesa dzanja lake pa inu ndi pa milungu yanu ndi pa dziko lanu. Muli kuwumitsiranji mitima yanu? Monga Ijipito ndi Farao anawumitsa mitima yawo, kodi iwo sanalole anthuwo amuke? Iye atachita kodabwitsa pakati pawo ndipo anamuka. Chifukwa chake tsono tengani nimukoze galeta latsopano ndi ng'ombe ziwiri zamkaka zosala wagoli chikhalire. Ndipo mumange ng'ombezo pa galeta muzichotsere ana awo kunkanawo kwanu. Ndipo mutenge likasa la Yehova nimuliike pa galetapo, nimuyike zokometsera za golide zimene muzipereka kwa iye ngati sembe yopalamula mbokosi pambali pake, nimulitumize lichoke. Ndipo muyang'anire ngati likwera pa njira ya malira ake ake ku Betesemesi. Iye anatichitira choyipa ichi chachikulu Koma likapanda kutero, tidzadziwapo kuti dzanja limene linatikantha silili lake, langodigwera tsokali. Ndipo anthuwo anatero, natenga ngombe ziwiri zankaka, nazimanga pa galeta, natsekera nawo kwawo, nayika likasa la Yehova pa galetapo. Ndipo kosi, mmene munali mbewa, zagolide, ndi zifanizo za mafundo awo. Ndipo ngombezo zinatsata njira yolunjika ku Betesemesi. Zinali kuyenda mu nsewu, zili kulira. Sizinapatukire ku dzanja la manja kapena kulamazere. Ndipo mafumu a Filisiti anazitsatira kufikira ku malire a Betesemesi. Ndipo ku Betesemesi anali kumweta tirigu wawo mchigwamo, natukula maso awo naona likasalo, nakondwera pakuliona. Ndipo galetalo linafika mmunda wa Yoswa wa ku Betesemesi, ndi kuima momwemo pa mwala waukulu. Ndipo anawaza matabwa a galetalo, nazipereka ngombezo sembe yopsereza kwa Yehova. Ndipo Alevi anatsitsa likasa la Yehova, ndi bokosi linali nalo mmene munali zokometsera zagolide, nazika pa mwala waukuluwo. Ndipo anthu a ku Betesemesi anapereka sembe zopsereza, napera sembe kwa Yehova tsiku lomwero. Ndipo pamene mafumu asanu a Filisiti anaonerako, anabwerera kunka ku Ekeroni tsiku lomwero. Ndipo amenewa ndiwo mafundo a golide amene a Filisiti anabwezera kwa Yehova akhale sembe yopalamula kwa Asidodi limodzi, kwa Gaza limodzi, kwa Esikeroni limodzi, kwa Gati limodzi, kwa Ekeroni limodzi. Ndipo sombewa za golide monga chiwerengero cha midzi yonse ya mafumu asanu a Filisiti, mizinda ya malinga ndi midzi yopanda malinga, kufikira kumwala wa ukulu adayikako likasa la Yehova. Mwalawo ulipobe kufikira lero munda wa Yoswa wa ku Betesemesi. Ndipo Mulungu anakantha anthu a ku Betesemesi chifukwa anasuzumira mlikasa la Yehova. Anakantha anthu 50,000, ndipo anthu analira maliro chifukwa Yehova anawakantha anthuwo ndi makanthidwe akulu. Likasa lisungidwa ku Kiriati Yearimu. Ndipo a ku Betesemesi anati, akhoza ndani kuyima pamaso pa Yehova Mulungu woyera uyu? Ndipo adzakwera kwa yani pakutichokera ife? Ndipo anatumiza mitenga kwa anthu akukiliati Yearimu nati, Afilisiti anabwela nalo likasa la Yehova, mutsike ndi kukwela nalo kwanu. Ndipo anthu akukiliati Yearimu anabwera natenga likasa la Yehova nafika nalo nyumba ya Aminadabu pa phiri, napatula mwana wake wa mwamuna Eliasala kuti asunge likasa la Yehova. Afilisiti akanthidwa ku Mizipa. Ndipo kunali kuti likasalo linakhala nthawi yayikulu mu Kiriati Yearimu, popeza linakhalako zaka 20. Ndipo banja lonse la Israeli linalili la Yehova. Ndipo Samueli analankhula ndi banja lonse la Israeli nati, ngati mukuti mubwerere kunka kwa Yehova ndi mitima yanu yonse, chotsani pakati pa inu milungu ya chilendo ndi Astaroti, nimukozere Yehova mitima yanu ndi kumtumikira iye yekha, mukatero iye adzakupulumutsani mmanja a Filisiti. Pomwepo ana Israeli anachotsa Baala ndi Astaroti natumikira Yehova yekha. Ndipo Samueli anati, musonkhanitsa Israeli onse ku Mizipa, ndipo ine ndidzakupempherani kwa Yehova. Ndipo anaunjikana ku Mizipa, natunga madzi, nawatsanula pamaso pa Yehova, nasala chakudya tsiku lija nati, tinachimwira Yehova. Ndipo Samueli anaweruza ana a Israeli mu Mizipa. Ndipo pamene Afilisiti anabva kuti Aisraeli anasonkhana pamodzi ku Mizipa, mafumu a Afilisiti anakwera kukayambana ndi Aisraeli. Ndipo Aisraeli pakumva ichi anachita mantha ndi Afilisitiwo. Ndipo ana Israeli anati kwa Samueli, musaleke kutipempherera kwa Yehova Mulungu wathu kuti iye atipulumutse mmanja Afilisitiwo. Ndipo Samueli anatenga mwana wankhosa woyamwa nampereka wathunthu kwa Yehova sembe yopsereza. Ndipo Samueli anapempherera Israeli kwa Yehova. Ndipo Yehova anamvomereza. Ndipo pamene Samueli anali kupereka sembe yopsherezayo, Afilisiti anayandikira kuti aponyane ndi Aisraeli. Koma tsiku lomwe lija Yehova anagunda ndi kugunda kwakukulu pa Afilisitiwo, nawapolonganitsa, ndipo anakanthidwa pamaso pa Aisraeli. Ndipo Aisraeli anatuluka ku Mizipa nathamangira Afilisiti nawakantha mpaka anafika pansi pa Betekala. Pamenepo Samueli anatenga mwala nawuyimika pakati pa Mizipa ndi Sene, nawutcha dzina lake Ebenezeri nati, kufikira pano Yehova anatithandiza. Chomwecho anagonjetsa Afilisiti, ndipo iwo sanatumphenso malire a Israeli. Ndipo dzanja la Yehova linasautsa Afilisiti masiku onse a Samueli. Ndipo mizinda a Israeli imene Afilisiti adayilanda kale inabwezedwa kwa Israeli, kuyambira ku Ekeroni kufikira ku Gati. Ndi Aisraeli analanditsa midzi yawo mmanja a Afilisiti. Ndipo pakati pa Aisraeli ndi Aamori panali mtendere. Ndipo Samueli anawerusa Israeli masiku onse a moyo wake. Ndipo anayenda chozungulira chaka ndi chaka ku Betere ndi ku Giligala ndi ku Mizipa, nawerusa Israeli mmalo onse amenewa. Ndipo anabwera ku Lama pakuti nyumba yake inali kumeneko. Ndipo pamenepo anaweruza Israeli namangapo guwa la sembe la Yehova. One Samueli mutu 18. Aisraeli akumba mfumu. Ndipo kunali pamene Samueli anakalamba anayika ana ake amuna akhale oweruza Aisraeli. Dzina la mwana wake woyamba ndiye Yoweli. Ndi dzina la wachiviri ndiye Abiya. Ndiwo oweruza aku Bereseba. Ndipo ana ake sanatsaze makhalidwe ake, koma anapatukira ku chisiriro nalandira chokometsera mlandu nayipitsa kuweruza. Pamenepo akulu onse a Israeli anasonkhana nadza kwa Samueli ku Lama nanena naye, taonani mwakalamba ndipo ana anu satsanza makhalidwe anu, tsono mutilongere fumu kuti ikatiweruze monga umo muchitidwa mmitundu yose ya anthu. Koma chimenechi sichinakondweretse Samueli pamene iwo anati, tipatseni fumu kuti itiweruze. Ndipo Samueli anapemphera kwa Yehova. Ndipo Yehova ananena ndi Samueli, umvere mawu onse anthuwo ali kulankhula nawe, popeza sindiwe anakukana, koma ndine anandikana kuti ndisakhale fumu yawo. Monga ntchito zawo zonse anazichita kuyambira tsiku lija ndinawatulutsa ku Ijipito kufikira lero lino, kuti anandisiya ine natumikira milungu ina, momwemo ali kutero ndi iwenso. Chifukwa chake tsono umvere mawu awo, koma uwachenjeze kolimba ndi kuwadziwitsa makhalidwe ake a fumu imene idzawaweruza. Ndipo Samueli anauza anthu akumpempha iye mfumu mawu onse a Yehova nati, awa ndi makhalidwe a fumu imene idzaweruza inu. Idzalenga ana anu amuna akhale akusunga magaleta ndi akavalo ake, ndipo adzathamanga ndi kutsogolera magaleta ake. Idzawayika akhale otsogolera chikwi ndi otsogolera makumi asanu, ndipo idzayika ena kulima minda yake ndi kutema zinthu zake ndi kumpangira zipangizo za nkhondo ndi zipangizo za magaleta. Ndipo idzalenga ana anu akazi apange zonunkhira naphikire naumbe mikate. Ndipo idzalanda minda yanu ndi minda ya mpesa yanu ndi minda ya zitona iinde minda yobosayo, niza ipata nyamata age. Ndipo izade ngalimozi la magao kumi la mbeu zanu, ndila minda yanu ya mpesa, niza ipata agapita wake ndanya mata age. Ndipo izade ngakapolo anu, ndaza kazi anu, ndanya mata anu, okongola kuposa, ndiabulu anu, niza okwilitsa nchito yake. Izade ngalimozi la magao kumi la zoweta zanu, ndipo inu muzakala akapolo wake. Ndipo tsikulija, muzafula, chifukwa cha fumu yanu, muna zisankira noka, koma Yehova, saza yanka inu tsikulijalo. Koma antu anakana kuvela mahu a Samueli nati, iyai, koma tifuna kukhala nayo fumu yathu. Kuti ifeso, tikafanane nao antu amitundu yonse. Kuti fumu yathuyo ikatiweruzire, ndikutuluka kutitsogolera. Ndikuponya na fenkondo zathu. Ndipo Samueli anava mawu onse a anthuwo. Na afotokozanso mmakutu a Yehova. Ndipo Yehova anati kwa Samueli, uvere mawu awo, nuwalongere fumu. Ndipo Samueli anati kwa amuna a Israeli, mupite, munthu yese ku mzinda wake. Wani Samueli mutunaini. Saulo afuna abulu olowelera atate wake. Ndipo panali munthu Benjamini, dzina lake ndi Yekisi, mwana wa Abiere, mwana wa Zeroli, mwana wa Pekolati, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini, ndiye ngwazi. Iye anali ndi mwana wamamuna dzina lake Saulo, mnyamata wokongola. Pakati pa anthu onse a Israele, panalibe wina wokongola ngati iye. Anali wantali, anthu ena onse anamlekeza mchifuwa. Ndipo abulu a Kisi, atate wa Saulo, analowerera. Ndipo Kisi, anati kwa Saulo mwana wake, utenge nyamata mmodzi, nunyamuke kukafuna abuluwo. Ndipo anavyola dziko la mapiri la Efulemu, na avyola dziko la Salisa. Koma sana wapeze, pamenepo anavyolanso dziko la Salimu, koma panalibepo pamenepo, na avyola dziko la Benjamini osawapeza. Pamene anafika ku dziko la Zufu, Saulo anamuza nyamata amene anali naye kuti, tiye tibwerere, kuti atate wanga angaleke kusamalira abuluwo, ndi kutenga nkhawa chifukwa cha ife. Koma ananena naye, onatu, mzinda muno muli munthu wa Mulungu, ndiye munthu anthu anchitira ulemu. Zosa zinena zichitika ndithu. Tiyeni tipite komweko, kapena dzakhoza kuti dziwitsa zimene tili kuyendera. Ndipo Saulo ananena ndi nyamata wake, koma taona, tikapitako, timtengere chiyani munthuyo. Popeza mkate udatha nzotengera zathu, ndiponso tilibe mphatso ya kumtengera munthu wa Mulungu. Tili nacho chiyani? Ndipo nyamatayo anayankhanso kwa Saulo nati, onani mdzanja langa muli limodzi la magawo anayi a sekeli wa siliva. Ndidzampatsa munthu wa Mulungu limeneli kuti atiuze njira yathu. Kale mu Israeli, munthu akadafuse kwa Mulungu ankatero kuti, tiyeni tipite kwa mlauliyo. Popeza iye wochedwa, mneneli makono ano anachedwa mlauli kale. Pamenepo Saulo anati kwa mnyamata wake, wanena bwino, tiye tipite. Chomwecho iwo anapita kumzinda kumene kunali munthu wa Mulunguyo. Pakukwera kumzindako, anapeza anthu akazi ali kutuluka kuti akatunge madzi na anena nawo. Mlauliyo, alipo kodi? Ndipo anawayankha nati, alipo, onani ali mtsogolo mwanu, fulumirani pakuti wabwera lero kumzinda kuno. Popeza lero, anthu akuti aphere sembe pa nsanje. Mutafika mzinda, pomwepo mudzampeza, asana kwere kumsanje kukadya. Pakuti anthu sadzadya, koma iye atafika ndipo, pakuti iye amadalitsa nsembeyo. Ndipo atatero oyitanidwawo amadya. Chifukwa chake kwelani, popeza nthawi ino mudzampeza. Ndipo iwo anakwera kumzinda. Ndipo mmena analowa mzindamu, onani, Samueli anatulukira paliwo kuti akakwere kumsanje. Saulo akomana ndi Samuele. Ndipo Yehova anaululiratu nkhutu la Samuele dzulo lake za tsiku limene Saulo anabwera kuti mawa monga dzuwa lino ndidzakutumizira munthu wochokera ku dziko la Benjamini udzamdzoza iye akhale mtsogoleri wa anthu anga Israele kuti akawapulumutse anthu anga mmanja a Filisiti pakuti ine ndinapenya pa anthu anga popeza kulira kwawo kunandifika ine. Ndipo pamene Samuele anaona Saulo, Yehova anati kwa iye, ona munthu amene ndinakuuza za iye, ameneyu adzaweruza anthu anga. Pomwepo Saulo anayandikira kwa Samuele pakati pa chipata nati, mundidziwitse nyumba ya mlauliyo ili kuti. Ndipo Samuele anayankha Saulo nati, ine ndine mlauliyo, kwera. Batsogola kumsanje pakuti mudzadya ndi ine lero. Ndipo mmawa ndidzakulola upite ndikukudziwitsa zonse zili mu mtima mwako. Zabulu ako atatayika adapita masiku atatu usalingalirenso iwowa pakuti anapezedwa. Ndipo chifuniro chonse cha Israele chili kwa yani? Si kwa iwe ndi banja lonse la atate wako? Ndipo Saulo anayankha nati, sindili Mbenjamini kodi wafuko laling'ono mwa Israele? Ndiponso banja lathu nlochepa pakati mwa mabanja onse afuko la Benjamini. Otero mulankhula bwanji mawu otere ndi ine? Ndipo Samuele anatenga Saulo ndi nyamata wake napita nawo ku chipinda cha alendo nawakhalitsa pamalo aulemu pakati pa oyitanidwa onse ndiwo anthu monga makumi atatu. Ndipo Samuele ananena ndi ophika, tenga nyama ndinakupatsa ndikuti ibakhala ndi iwe. Ndipo ophikayo ananyamula mwendo ndi mnofu wake nawuyika pamaso pa Saulo. Ndipo Samuele anati, onani chimene tinakuyikirani, muchiyike pamaso panu mudye, pakuti ichi anakuyikirani kufikira nthawi yonenedwa, popeza ndinati ndinayitana anthuwo. Chomwecho Saulo anadya ndi Samuele tsiku lija. Ndipo pamene anatsika kumsanje kulowaso kumzinda, iye anakamba ndi Saulo pamwamba pa nyumba yake. Ndipo anauka mamawa, ndipo kutacha Samuele anayitana Saulo ali pamwamba pa nyumba nati, ukani kuti ndikuloleni mumuke. Ndipo Saulo anauka natuluka onse awiri, iye ndi Samuele kunka kunja. Ndipo pamene anali kutsika polekeza mzinda, Samuele ananena ndi Saulo, uzani nyamatayo abatsogola, napita iyeyo, koma inu muime pano kuti ndikuvetseni mawu a Mulungu. Wani Samuele mututeni. Samuele adzoza Saulo akhale mfumu ya Israele. Pamenepo Samuele anatenga supa ya mafuta nawatsanulira pamutu pake namshoshona iye nati, sana kudzozeni ndi Yehova kodi mukhale mfumu pa cholowa chake? Mmene talekana lero mudzakomana ndi anthu awiri pa manda alakele pa malira a Benjamini kuzeliza. Iwo ndiwo adzanena nanu. Abulu aja munakafuna anapezeka. Ndipo onani, atate wanu analeka kulingalira abuluwo, koma ali kulingalira za inu ndikuti, ndidzachita chiyani chifukwa cha mwana wanga? Mukapitirira pamenepo tsono, ndikufika ku mtengo wa thundu wa ku Tabori. Meneko adzakomana nanu anthu atatu akukwera kwa Mulungu ku Betere, wina wonyamula anambuzi atatu, wina mikate itatu, wina thumba la vinyo. Yehova adzakupatsani moni ndi kukupatsani mikate iwiri, imeneyi mudzayilandira mʼmanja mwawo. Ndipo mtsogolo mwake mudzafika kuphirira Mulungu kumene kuli kaboma ka Filisiti. Ndipo kudzali kuti pakufika inu kumzindako mudzakomana ndi gulu la aneneri ali kutsika kumsanje ndi chisakasa, ndi lingaka ndi chitoliro, ndi zeze pamaso pawo. Iwo adzanenera ndipo mzimu wa Yehova udzagwera inu kolimba. Nanunso mudzanenera pamodzi nawo, nimudzasandulika munthu wina. Ndipo zitakufikirani zizindikiro izi, mudzachita monga mudzaona pochita, pakuti Mulungu ali nanu. Ndipo mudzatsika patsogolo pa ine kuunka ku Giligala. Ndipo taonani, ndidzatsikira kwa inu kukapereka zopsereza ndi kuphera sembe za mtendere. Mutsotsepo masiku asanu ndi awiri kufikira ndikatsikira kwa inu ndi kukudziwitsani chimene mudzachita. Ndipo kunali pamene iye anapotoloka kuti alekane ndi Samuele, Mulungu anamupatsa mtima wina watsopano. Ndipo zizindikiro zija zonse zinachitika tsiku lija. Saulo pakati pa aneneri. Ndipo pamene anafika ku Gibeya, onani, gulu la aneneri linakomana naye, ndi mzimu wa Mulungu unamugwera mwamphamvu, iye na anenera pakati pawo. Ndipo kunali kuti onse amene anandziwira tukale, pakuona ichi chakuti, onani iye ananenera pamodzi ndi aneneri, anati wina ndi mzake, ichi nchiyani chinamugwera mwana wa Kisi? Kodi Sauloso ali mwa aneneri? Ndipo munthu wina wakomweko anayankha nati, ndipo atate wawo ndiye yani? Chifukwa chache mawuwa anakhala ngati mwambi. Kodi Sauloso ali mwa aneneri? Ndipo pamene adatha kunenera anafika ku msanjeko. Ndipo mbale wa atate wake wa Saulo ananena kwa iye ndi mnyamata wake, munanka kuti? Ndipo iye anati, kukafuna abuluwo. Ndipo pakuona kuti sitinawapeze, tinadza kwa Samuele. Ndipo mbale wa atate wa Saulo anati, undiwuze chimene Samuele analankhula nawe. Ndipo Saulo anati kwa mbale wa atate wake, anatiuza moveka kuti abuluwo anapezedwa kale. Koma sana ndziwitse mawu aja Samuele ananena za ufumuwo. Anthu avomereza Saulo akhale fumu yawo. Ndipo Samuele anayita anthu onse asonkhane kwa Yehova ku Mizipa. Nanena ndi ana a Israele, atero Yehova Mulungu wa Israele kuti, ine ndinatulutsa Israele mu Ijipito, ndipo ndinakupulumutsani mmanja a Ijipito. Ndi mmanja a maufumu onse anakusautsani. Koma lero inu mwakana Mulungu wanu amene anakupulumutsani yekha mmatsoka anu onse ndi mmasautso anu. Ndipo munanena naye, koma mutipatse mfumu. Chifukwa chake tsono, mudzionetse pamaso pa Yehova mafuko mafuko ndi magulu magulu. Chomwecho Samuele anayandikiza mafuko onse a Israele, ndipo fuko la Benjamini linasankhidwa. Nayandikizitsa fuko la Benjamini banja ndi banja, ndipo banja la Matiri linasankhidwa. Ndipo anayandikizitsa banja la Matiri mmodzi mmodzi, nasankhidwa Saulo mwana wa Kisi. Koma pamene anamfuna anapesa palibe, chifukwa chake anawonjeza kufusa Yehova, watsala wina kodi woyenera kubwera kuno? Ndipo Yehova anati, onani ali kubisala pakati pa katundu. Ndipo anathamanga namtenga komweko. Ndipo iye pamene anayima pakati pa anthuwo anali wantali koposa, ndipo anthu onse anamulekeza mchifuwa. Ndipo Samuele ananena ndi anthu onse, mumuona kodi iye amene Yehova anamsankha kuti palibe wina wakufanana naye pakati pa anthu onse? Ndipo anthu onse anafuwula kuti, akhale ndi moyo mfumuyo. Pamenepo Samuele anafotokozera anthu machitidwe a ufumu, nawalembera mbuku nalisunga pamaso pa Yehova. Ndipo Samuele anauza anthu onse amuke yense ku nyumba yake. Ndi Saulo yemwe anamuka ku nyumba yake ku Gibeya. Ndipo ankamu anatsagana naye iwo amene Mulungu adakhudza mitima yawo. Koma woyipa ena anati, uyu adzatipulumutsa bwanji? Ndipo anamupeputsa osakampatsa mtulo, koma iye anakhala chete. Wow. 1 Samuele mutu 11. Saulo alanditsa Yabesi Giliyadi mmanja mwa Amoni. Pamenepo Nahasi mwa Amoni anakwera namanga Yabesi Giliyadi zitando. Ndipo anthu onse aku Yabesi anati kwa Nahasi, mupangane chipangano ndi ife, ndipo tidzakutumikirani inu. Ndipo Nahasi mwa Amoni ananena nawo, ndidzapangana nanu ngati mulola kuti maso akudzanja lanu la manja anu onse akololedwe. Potero ndidzanyazitsa Aisraeli onse. Ndipo akulu aku Yabesi ananena naye, mutipatse masiku asanu ndi awiri kuti titumize mithenga mmalire onse a Israeli. Ndipo pakapanda kuoneka wotipulumutsa ife, tidzatulukira kwa inu. Tsono mithengayo inafika ku Gibeya kwa Saulo, nalankhula mawu amenewa mmakutu a anthu. Ndipo anthu onse anakweza mawu nalira misozi. Ndipo onani, Saulo anachokera ku munda ali nkutsata ng'ombe. Nati Saulo, choliritsa anthu misozi nchiyani? Ndipo anamuza mawu a anthu aku Yabesi. Ndipo mzimu wa Mulungu unamgwera Saulo mwamphamvu. Pamene anamva mawu awa, ndi mkwiyo wake unayaka kwambiri. Natenga ng'ombe ziwiri, nazidula nthulinthuli, nazitumiza mmalire Mose mwa Israeli. Ndi dzanja la mithenga nati, amene sakudza pambuyo pa Saulo ndi pa Samueli adzatero nazo ng'ombe zake. Ndipo kuopsa kwa Yehova kunawagwera anthu natuluka ngati munthu mmodzi. Ndipo anawawerenga ku Bezeki, ndipo ana a Israeli anali 3,300 ndi anthu a Yuda ndiwo 30,000. Ndipo anati kwa mithenga inadzayi, muzitero kwa anthu aku Yabesi Giliyadi, mawa litatentha dzuwa mudzaona chipulumutso. Ndipo mithenga inadza niuza aku Yabesi nakondwera iwowa. Chifukwa chake anthu aku Yabesi anati, mawa tidzatulukira kwa inu, ndipo mudzatichitira chokomera inu. Ndipo mama ake Saulo anagawa anthu magulu atatu, ndipo iwowa anafika pakati pa zithandozo muulonda wa mamawa nakantha Amoni kufikira kutentha kwa dzuwa. Ndipo otsalawo anabalalika wosatsala pamodzi ngakhale awiri. Ndipo anthu anati kwa Samueli, ndani iye amene anati kodi Saulo adzatiweruza ife? Tengani anthuwo kuti tiwaphe. Koma Saulo anati, sadzaphedwa lero munthu, pakuti lero Yehova anachita chipulumutso mu Israeli. Ndipo Samueli ananena kwa anthuwo, tiyeni tipire ku Giligala kukozanso ufumu kumeneko. Ndipo anthu onse anapita ku Giligala, ndi kumeneko analonga Saulo mfumu pamaso pa Yehova mu Giligala. Ndi pamenepo anaphera sembe zoyamika pamaso pa Yehova, ndipo moyepo Saulo ndi anthu onse a Israeli anakondwera kwakukulu. Samueli adzinenera kwa anthu. Ndipo Samueli anawuza Israeli onse kuti, onani ndinamvera mawu anu mwa zonse munalankhula ndi ine, ndipo ndinakulongerani mfumu. Ndipo tsopano siyi mfumu idzayendabe pamaso panu, ndipo ine ndine wokalamba wa imvi. Ndipo onani ananga amuna ali nanu, ndipo ine ndinayendabe pamaso panu kuyambira ubwana wanga kufikira lero. Ndikalipo ine, chitani umboni wonditsutsa pamaso pa Yehova ndi pamaso pa wodzodzedwa wake. Ndinalanda ng'ombe ya yani, kapena ndinalanda buluwa yani? Ndinanyenga yani? Ndinasautsa yani? Ndinalandira mmanja mwa yani chokometsera mlandu kutseka nacho maso anga? Ngati ndinatero, ndidzachibwezera kwa inu. Ndipo iwo anati, simunatinyenga kapena kutisautsa kapena kulandira kanthu mmanja mwina aliyense. Ndipo simunapeze kanthu mdzanja langa? Ndipo iye ananena nawo, Yehova ali mboni yanu, ndi wodzozedwa wake ali mboni lero kuti simunapeze kanthu mdzanja langa. Nati iwo, iye alimboni. Ndipo Samuele ananena ndi anthuwo, Yehova ndiye amene anayika Mose ndi Aaroni, natulutsanso makolo anu mdziko la Ijipito. Chifukwa chake tsono, imani pano, kuti ndiweruzane nanu pamaso pa Yehova, za ntchito zonse zolungama za Yehova anakuchitirani inu ndi makolo anu. Pamene Yakobo anafika ku Ijipito, ndi makolo anu anapemphera kwa Yehova, Yehova anatumiza Mose ndi Aaroni, amene anatulutsa makolo anu mu Ijipito nawakhalitsa pamalo pano. Koma iwowa anayiwala Yehova Mulungu wawo, iye nawapereka mdzanja la Sisera kazembe wa gulu la Hazori, ndi mdzanja la Filisiti, ndi mdzanja la fumu ya Moabu. Iwo naponyana nawo. Ndipo anapemphera kwa Yehova kuti tinachimwa popeza tinasiya Yehova ndi kutumikira Baala ndi Astaroti, koma mutipulumutse tsopano mmanja adani athu, ndipo tidzakutumikirani inu. Ndipo Yehova anatumiza Yerubala ndi Balaki ndi Yefita ndi Samuele, napulumutsa inu mmanja mwa adani anu pozungulira ponse. Ndipo munakhala mosatekeseka. Ndipo pamene munaona kuti Nahasi fumu ya Naamoni inadza kuponyana nanu, munanena ndi ine. Koma fumu itiweruze, ngakhale fumu yanu ndiye Yehova Mulungu wanu. Chifukwa chake, si iyi fumu imene munayisankha, imene munandipempha, ndipo taonani, Yehova anakuyikirani fumu. Mukaopa Yehova ndi kumtumikira ndi kumvera mawu ake, ndi kusakana lamulo lake la Yehova, ndipo inu ndi fumu imene iweruza inu, mukadzatsata Yehova Mulungu wanu, chabwino. Koma mukapanda kumvera mawu a Yehova ndi kupikisana ndi lamulo la Yehova, dzanja la Yehova lidzatsutsana nanu, monga linatsutsana ndi makolo anu. Chifukwa chake tsono, imani pano, muone chinthu ichi chachikulu Yehova adzachichita pamaso panu. Si nyengo ya kumweta tirigu lero kodi? Ndidzayitana kwa Yehova kuti atumize bingu ndi mvula. Ndipo mudzazindikira ndi kuona kuti choyipa chanu munachichita pamaso pa Yehova ndi kudzipemphera fumu nchachikulu. Momwemo Samuele anayitana kwa Yehova, ndipo Yehova anatumiza bingu ndi mvula tsiku lomwero. Ndipo anthu onse anaopa kwambiri Yehova ndi Samuele. Ndipo anthu onse ananena ndi Samuele, mupempherere akapolo wanu kwa Yehova Mulungu wanu kuti tingafe, popeza pamwamba pa zoyipa zathu zonse tinawonjeza choyipa ichi chakuti tinadzipemphera mfumu. Ndipo Samuele ananena kwa anthuwo, musaope, munachitadi choyipa ichi chonse, koma musaleka kutsata Yehova, koma mutumikire Yehova ndi mtima wanu wonse. Musapatukire inu kutsata zinthu zachabe zosapindulitsa, zosapulumutsa, popeza zili zopanda pake. Pakuti Yehova sadzasiya anthu ake chifukwa cha dzina lake lalikulu. Pakuti kudankomera Yehova kukuyesani inu anthu aiye yekha. Ndipo ineso kukhale kutali ndi ine kuchimwira Yehova ndi kuleka kukupemphererani. Koma ndidzakulangizani njira yabwino ndi yolungama. Koma mumuope Yehova ndi kumtumikira koona. Ndi mtima wanu wose lingalirani zinthu zazikuluzo iye anakuchitirani. Koma mukawumirirabe kuchita choyipa, mudzawonongeka, inu ndi fumu yanu yomwe. Samuele 1:13. Nkhondo pakati pa Israele ndi Afilisiti. Saulo anali ndi zaka 30 pamene anayamba ufumu wake, nakhala fumu ya Israele zaka 2. Pamenepo Saulo anadzisankhira anthu 3,000 a Israele, 2,000 za iwowa zinali ndi Saulo ku Mikimasi ndi ku phiri la ku Betere, ndi 1,000 anali ndi Yonatani ku Gibeya wa ku Benjamini. Ndipo anawawuza anthu ena onse amuke ku mahema awo. Ndipo Yonatani anathyola kaboma ka Afilisiti lokhala ku Geba, ndipo Afilisiti anamva za ichi. Ndipo Saulo analiza lipenga mdziko mose nati amve Ahebri. Ndipo Aisraeli onse anamva kunena kuti Saulo anathyola kaboma ka Afilisiti. Ndikuti Afilisiti ananyasidwa ndi Aisraeli. Ndipo anthuwo anasonkhana kwa Saulo ku Giligala. Ndipo Afilisiti anasonkhana kuti akamenyane ndi Aisraeli. Anali nawo magalera 30,000 ndi apakavalo 5,000 ndi anthu akuchuluka monga mchenga wa mphepete mwa nyanja. Iwowa anakwera namanga zithando ku Mikimasi kumawa kwa Petaveni. Pamene anthu a Israeli anazindikira kuti ali mkupyenjika, pakuti anthuwo anasauka mtima, anthuwo anabisala mmapanga ndi mkhalango, ndi mmatanthwe, ndi mmalinga, ndi mmaenje. Ndipo Aheberi ena anaoloka Yorodani nafika ku dziko la Gadi ndi Giliyadi, koma Saulo akali ku Giligala. Ndipo anthu onse anantsata ndi kunthunthumira. Samuele adzudzula Saulo pakupereka iye nsembe. Ndipo iye anatsotsa masiku 7 monga nthawi anampanga Samuele. Koma Samuele sanafike ku Giligala, ndipo anthu anabalalika nansiya Saulo. Pamenepo Saulo anati, andipatsire kuno sembe yopyereza ndi sembe zoyamika. Ndipo iye anapereka sembe yopyerezayo. Ndipo kunali kuti pakutsiriza iye kupereka sembe yopyerezayo, pomwepo onani Samuele anafika. Ndipo Saulo ananjingamira kukamlonjera iye. Ndipo Samuele anati, mwachitanji? Nati Saulo, chifukwa ndinaona kuti anthuwo ali mkubalalika kundisiya ine, ndikuti inu simunafike masiku aja tinapangana, ndikuti Afilisiti anasonkhana ku Mikimasi. Chifukwa chake ndinati, Afilisiti adzatitsikira pano pa Giligala ndisanapembedze Yehova. Potero ndinadzifulumiza ndikupereka sembe yopyereza. Ndipo Samuele ananena ndi Saulo, munachita kuopusa, simunasunge lamulo la Yehova Mulungu wanu limene iye anakulamulirani mwezi Yehova atakhazikitsa nthawi ino ufumu wanu ukhale pa Israele nthawi yosatha. Koma tsopano ufumu wanu sudzakhala chikhalire. Yehova wadzifunira munthu wapa mtima pake, ndipo Yehova wamuika iye akhale mtsogoleri wa anthu ake, chifukwa inu simunasunge chimene Yehova anakulamulirani. Ndipo Samuele anauka nachoka ku Giligala kunka ku Gibeya wa ku Benjamini. Ndipo Saulo anawerenga anthu amene anali naye monga 600. Ndipo Saulo ndi Yonatani mwana wake ndi anthu akukhala nawo anakhala ku Geba wa ku Benjamini. Koma Afilisitiwo anali nazo zithando zawo ku Mikimasi. Ndipo wawanya anatuluka ku zithando za Afilisiti magulu 3. Gulu limodzi linalowa njira yonka ku Ofula kudera la Suwala. Gulu lina linalowa njira yonka ku Bete Horoni. Ndi gulu linanso linalowa ku njira ya ku Malire akuyang'ana ku chigwa cha Zeboimu ku chipululuko. Ndipo mdziko lonse la Israeli simunapezeke wosula, popeza Afilisiti adati, kuti Aisraeli angadzisulire malupanga kapena mikondo. Koma Aisraeli onse ankatsikira kwa Afilisiti kuti awasanjire munthu yense chikhasu chake, cholimira chake, nkhwangwa yake ndi chisenga chake. Ndipo mtengo wakukoza makasu ndi zikhasu ndi makasu amano unali masekeli 2 ndi mtengo wa nkhwangwazo ndi kusongola zotukira unali sekeli 1.3. Chomwecho kunali kuti tsiku la nkhondolo sunapezeke mkondo kapena lupanga mmanja anthu onse anali ndi Saulo ndi Yonatani. Koma Saulo yekha ndi Yonatani mwana wake anali nazo. Ndipo akukaboma ka Afilisiti anatuluka kunja kumpata wa ku Mickey Mouse. Wan Samuele mutu 14. Yonatani agonjetsa Filisiti. Ndipo kunali tsiku lina kuti Yonatani mwana wa Saulo ananena ndi nyamata wonyamula zida zake. Tiye tipite kunka kukaboma ka Filisiti tsijalija. Koma sana uze atate wake. Ndipo Saulo anali mkukhala mmatsekerezo a Gibeya patsinde pa mtengo wankhangaza uli ku Migironi. Ndipo panali naye anthu monga 500 ndi limodzi. Ndi Ahiya, mwana wa Ahitubi, mbale wake wa Ikabodi, mwana wa Finehasi, mwana wa Eli, wa sembe wa Yehova wa ku Silo, wovala efodi. Ndipo anthuwo sana dziwe kuti Yonatani wachoka. Ndipo pakati pa mipata imene Yonatani anafuna kupitapo, kunka kukaboma ka Filisiti, panali phiri la thanthwe pambali ina. Ndi phiri la thanthwe pambali inzake. Ndipo dzina lalinalo ndilo Bozezi, ndi lalinzake ndilo Sene. Phiri lija linayimirira kuyang'ana kumpoto pa ndunji pa Mikimasi, ndi linzake kumwera pa ndunji pa Geba. Ndipo Yonatani ananena ndi nyamata wonyamula zida zake. Tiye tipite kukaboma ka osadulidwa awa, kapena Yehova adzatigwirira ntchito, pakuti palibe chionetsa Yehova kupulumutsa angakhale ndi ambiri kapena ndi owerengeka. Ndipo onyamula zida zake ananena naye, chitani zonse zili mu mtima mwanu, palukani, onani ndili pamodzi ndi inu monga mwa mtima wanu. Ndipo Yonatani anati, taona, ife tidzapita kunka kwa anthuwo, ndipo tidzadziulula kwa iwo. Akatero ndi ife, kutibaya imani kufikira titsikira kwa inu, tsono tidzayima mmalo mwathu osakwera kwa iwo. Koma akatero kutikwerani kuno kwa ife, tsono tidzakwera pakuti Yehova wawapereka mmanja mwathu. Ndipo ichi chidzatikhalira chizindikiro. Ndipo onse awiri anadzulula kwa kukaboma ka Filisitiwo. Ndipo Afilisitiwo anati, onani, Ahebri ali kutuluka mauna mmene anabisala. Ndipo akukabomawo anayankha Yonatani ndi wonyamula zida zake nati, kwerani kuno kwa ife tikuonetseni kanthu. Ndipo Yonatani anawuza wonyamula zida zake, kwera unditsate mbuyo pakuti Yehova wawapereka mdzanja la Israele. Ndipo Yonatani anakwera chokwawa ndi wonyamula zida zake anamtsata. Ndi Afilisiti anagwa pamaso pa Yonatani ndi wonyamula zida zake anawapha pambuyo pake. Kuwapha koyambako Yonatani ndi wonyamula zida zake anapha monga anthu 20, monga ndime ya munda yolima ng'ombe ziwiri tsiku limodzi. Ndipo kunali kunthunthumira kuzithando kuthengoko ndi pakati pa anthu onse akukaboma ndi wawanya omwe anathunthumira ndi dziko linagwedezeka. Chomwecho kunali kunthunthumira kwakukulu koposa. Ndipo ozonda a Saulo ku Gibeya wa ku Benjamini anayang'ana, ndipo onani kamula anthu linamwazikana kulowa kwina ndi kwina. Saulo alumbirira anthu. Pamenepo Saulo ananena ndi anthu amene anali naye, awerenge tsopano kuti tizindikire anatichokera ndani. Ndipo pamene anawerenga, onani, Yonatani ndi wonyamula zida zake panalibe. Ndipo Saulo ananena ndi Ahiya, bwera nalo likasala Mulungu kuno, pakuti likasala Mulungu linali kumeneko masiku aja ndi ana a Israele. Ndipo kunali mmene Saulo analichilankhulire ndi wasembeyo, phokoso la mchigono cha Filisiti linachitikabe. Nilikula. Ndipo Saulo ananena ndi wasembeyo, bweza dzanja lako. Ndipo Saulo ndi anthu onse amene anali naye anawunjikana pamodzi, natulukira ku nkhondoko. Ndipo taonani, munthu yese anakantha mzake ndi lupanga ndipo panali kusokonezeka kwa kukulu. Ndiponso Ahebri akukhala nawo Afilisti kale, amene anatuluka mdziko lozungulira kukalowa nawo kuzithando, iwonso anatembenukira kuti akhale ndi Aisraeli amene anali ndi Saulo ndi Yonatani. Anateronso Aisraeli onse akubisala mphiri la Efulemu. Pakumva kuti Afilisiti anathawa, iwo anawapirikitsa kolimba ku nkhondoko. Chomwecho Yehova anapulumutsa Israele tsiku lija, ndipo nkhondo inapitirira pa Betaveni. Ndipo Aisraele anasauka tsiku lija, pakuti Saulo anawalumbirira kuti atembeleredwe iye wakudya kanthu kufikira madzulo. Ndikabwezere chilango adani anga. Motero anthu onse anakhala opanda kudya, ndipo anthu onsewo analowa mu nkhalango, panali uchi pansi. Ndipo pakufika anthuwo mkhalangomo, onani, madzi a uchi anachuluka, koma panalibe munthu mmodzi anayika dzanja lake pakamwa, pakuti anthuwo anaopa tembelerolo. Koma Yonatani sanave mmene atate wake analumbirira anthu, chifukwa chake iye anatambalitsa ndodo ya mdzanja lake nayitosa mchisa cha uchi nayika dzanja lake pakamwa pake. Ndipo mmaso mwake munayera. Ndipo wina wanthuwo anayankha nati, atate wanu analangiza anthu kolimba ndi lumbiro ndi kuti wotembereredwa iye wakudya lero chakudya. Ndipo anthuwo analema. Ndipo Yonatani anati, atate wanga wavuta dziko, onani mmaso mwanga mwayera, chifukwa ndinalawako pang'ono uchiwo, koposa kotani nanga ngati anthu akadadya nakhuta zowawanya anazipeza za adani awo, popeza tsopano palibe kuwapha kwakukulu kwa Afilisiti. Ndipo anakantha Afilisiti tsiku lija kuyambira ku Mikimasi kufikira ku Ayaloni. Ndipo anthu anafoka kwambiri. Ndipo anthuwo anathamangira zowawanyazo, natenga nkhosi ndi ng'ombe ndi ana ang'ombe naziphera pansi, anthu nazidya zili ndi mwazi wawo. Pamenepo anauza Saulo kuti, onani anthu ali mkuchimwira Yehova, umo akudya za mwazi. Ndipo iye anati, munachita kuonyenga kunkhunizani mwala waukulu kwa ine lero. Ndipo Saulo anati, balalikani pakati pa anthu, nimuwawuze kuti abwere kwa ine kuno, munthu yense ndi ng'ombe yake, ndi munthu yense ndi nkhosa yake, aziphe pano ndi kuzidya, osachimwira Yehova ndi kudya zamwazi. Nabwera anthu onse, yese ndi ng'ombe yake, usiku uja naziphera pomwepo. Ndipo Saulo anamangira Yehova guwa la sembe, limenelo ndilo guwa loyamba iye anamangira Yehova. Yonatani atsutsidwa afe. Ndipo Saulo anati, tiyeni titsikire usiku kwa Afilisitiwo, ndikuwawawanya kufikira kutayera, tisasiye munthu mmodzi wa iwowa. Ndipo iwo anati, chitani chilichonse chikukomerani. Pamenepo ansembeyo anati, tisendere kwa Mulungu kuno. Ndipo Saulo anafusira uphungu kwa Mulungu, nditsikire kodi kwa Afilisiti? Mudzawapereka mdzanja la Israeli kodi? Koma iye sanamuyankhe tsiku lomweli. Ndipo Saulo anati, musendere kuno inu nonse akulu a anthu kuti muzindikire ndi kuona mmene muli choyipa ichi lero. Pakuti pali Yehova kutsa Israeli, chingakhale chili mwana wanga Yonatani, koma adzafa ndithu. Koma pakati pa anthu onse panalibe mmodzi wakumuyankha iye. Ndipo iye ananenda Aisraeli onse, inu mukhale mbali ina, ndipo ine ndi Yonatani mwana wanga tidzakhala mbali inanso. Ndipo anthuwo ananena ndi Saulo, chitani chimene chikukomerani. Chifukwa chake Saulo ananena ndi Yehova, Mulungu wa Israeli, muonetse choonadi. Ndipo maere anagwera Saulo ndi Yonatani, koma anthuwo anapulumuka. Ndipo Saulo anati, muchite maere pakati pa ine ndi Yonatani mwana wanga. Ndipo anagwera Yonatani. Pamenepo Saulo ananena ndi Yonatani, undiuze chimene unachita. Ndipo Yonatani anamuza naati, Zoonadi, ndinangola wako uchi pang'ono, ndi songa ya ndodo inali mdzanja langa. Ndipo nani, ndiyenera kufa. Pamenepo Saulo anati, Mulungu andilange, naonjezereko pakuti udzafa ndithu Yonatani. Anthu alanditsa Yonatani. Ndipo anthuwo ananena ndi Saulo. Kodi Yonatani adzafa? Amene anachititsa chipulumutso chachikulu ichi mu Israele? Musatero. Pali Yehova, palibe tsitsi limodzi la pamutu wake lidzagwa pansi, pakuti iye anagwirizana ndi Mulungu lero. Chomwecho anthuwo anapulumutsa Yonatani kuti angafe. Ndipo Saulo analeka kuapirikitsa Afilisitiwo. Nda Afilisitiwo anamuka kumalo ayiwokha. Ndipo pamene Saulo atakhazikitsa ufumu wa pa Israele, iye anaponyana ndi adani ake onse pozungulira ponse. Ndi Moabu, ndi Anaamoni, ndi Edomu, ndi mafumu a Zoba, ndi Afilisiti. Ndipo palipose anapololokerapo, anawalanga. Ndipo iye anakula mphamvu, nakantha Amaleke, napulumutsa Israele mmanja akuwawawanya. Ndipo ana Saulo, ndiwo Yonatani, ndi Isivi, ndi Malikisuwa, ndi mayina a ana akazi ake awiri ndi awa. Dzina la woyamba ndiye Merabi, dzina la ng'ono wake ndiye Mikala. Ndi dzina la mkazi wa Saulo ndi Ahinoamu, mwana wa Himazi. Ndi dzina la kazembe wa kamula nkhondo lake ndiye Abinere, mwana wa Nere, mbale wa atate wake wa Saulo. Ndipo atate wa Saulo ndiye Kisi. Ndipo Nere atate wa Abinere ndiye mwana wa Abiere. Ndipo panali nkhondo yowawa ndi Afilisiti masiku onse a Saulo. Ndipo Saulo pakuona munthu wamphamvu kapena ngwazi anamtenga akhale naye. Samuele alamulidwa aononge Amaleke. Ndipo Samuele ananena ndi Saulo, Yehova ananditumiza ine kukudzozani mukhale fumu ya anthu ake a Israele. Chifukwa chake tsono, mumvere kunena kwa mawu a Yehova. Atelo Yehova wa makamu, ndinaonelera chimene Amaleke anachitira Israele. Umo anamlalira panjira mmene iye anakwera kutuluka mu Ijipito. Muka tsopano nukanthe Amaleke, nuononge kosekose zonse ali nazo, usawerekerere, koma uwaphe mwamuna ndi mkazi, mwana ndi woyamwa, ng'ombe ndi nkhosa, ngamira ndi bulu. Ndipo Saulo anamemeza anthu nawawerenga kutera imu, akuyenda pasi 200,000 ndi akwa Ayuda anthu 10,000. Ndipo Saulo anafika ku mzinda wa Amaleke nalalira kuchigwa. Ndipo Saulo anauza akeni kuti, mukani, chokani mutsike kutuluka pakati pa Amaleke, kuti ndingakuonongeni pamodzi ndi iwo, pakuti inu munachitira ana a Israeli onse zabwino pakufuma iwo ku Ijipito. Chomwecho akeni anachoka pakati pa Amaleke. Ndipo Saulo anakantha Amaleke kuyambira pa Havira, dera la kusuli chili pandunji pa Ijipito. Nantenga wa moyo Agagi, fumu ya Amaleke, naononga kosekose anthu onse ndi lupanga la kuthwa. Koma Saulo ndi anthu anamsunga wa moyo Agagi ndi nkhosa zokometsetsa, ndi ng'ombe, ndi zonene pa zina, ndi ana nkhosa, ndi zabwino zonse sadafune kuzithapyiti. Koma zonse zoyipa ndi zonyasa anaziononga kosekose. Samuele adzudzula Saulo pakusamvera kwake. Pamenepo mawu a Yehova anafika kwa Samuele nati, kundichititsa chisoni kuti ndinayika Saulo akhale mfumu, pakuti wabwerera wosanditsata ine ndipo sanachite malamulo anga. Ndipo Samuele anakwiya nalira kwa Yehova usiku wonse. Ndipo Samuele analawirira mmawa kuti akakumane ndi Saulo. ndipo munthu anamuuza Samuele kuti Saulo anafika ku Karimele. Votaonani, anayimika chikumbutso chake, nazungulira, napiririra, natsikira ku Giligala. Ndipo Samuele anadza kwa Saulo, ndipo Saulo anati kwa iye, Yehova akudalitseni, ine ndinachita lamulo la Yehova. Ndipo Samuele anati, koma tsono, kulilako kwa nkhosa ndili nkuva mmakutu wanga, ndikulilako kwa ng'ombe ndili nkuva nchiyani. Ndipo Saulo anati, anazitenga kwa Amaleke, pakuti anthu anasunga nkhosa zokometsetsa ndi ng'ombe kuzipereka nsembe kwa Yehova Mulungu wanu. Koma zina tinaziononga kosekose. Pamenepo Samuele ananena ndi Saulo, imani, ndidzakudziwitsani chimene Yehova wanena ndi ine usiku wa lero. Ndipo iyeyo anati kwa iye, nenani. Nati Samuele, mmene munali wang'ono mmaso a inu nokha, kodi simunayikidwe mutu wa mafuko a Israele? Ndipo Yehova anakudzodzani mfumu ya Israele. Ndipo Yehova anakutumani ulendo kuti muka nuononge kosekose Amaleke akuchita zoyipawo, nuponyane nawo kufikira utawatha. Chifukwa ninji tsono simunavere mawu a Yehova, koma munathamangira zowawanya ndi kuchita choyipa pamaso pa Yehova. Ndipo Saulo ananena ndi Samuele, koma ndinavera mawu a Yehova, ndipo ndinayenda njira ya Yehova anandituma ine. Ndipo ndinabwera naye Agagi, mfumu ya Amaleke, ndi Amaleke ndinawononga kosekose. Koma anthuwo anatengako zowawanya, nkhosa ndi ng'ombe, zoposa zija ndinayenera kuziwononga, kuzipera sembe kwa Yehova Mulungu wanu ku Giligala. Ndipo Samuele anati, kodi Yehova akondwera ndi sembe yopsereza ndi sembe zophera monga ndikumvera mawu a Yehova? Taonani, kuvera ndiko kokoma koposa sembe, kutchera khutu koposa mafuta a nkhosa zamphongo. Pakuti kupanduka kuli ngati choyipa chakuchita nyanga, ndi mtima wali uma uli ngati kupembetsa milungu yachabe ndi maula. Popeza inu munakaniza mawu a Yehova, iyenso anakaniza inu kuti simudzakhalanso mfumu. Ndipo Saulo anati kwa Samuele, ndinachimwa pakuti ndinalumpha lamulo la Yehova ndi mawu anu omwe, chifukwa ndinaopa anthuwo ndi kumvera mawu awo. Chifukwa chake tsono mukhululukire tchimo langa, nimubwerere pamodzi ndi ine kuti ndikalambire Yehova. Ndipo Samuele ananena ndi Saulo, ine sindibwerera nanu, pakuti munakaniza mawu a Yehova, ndipo Yehova anakaniza inu kuti simudzakhalaso mfumu ya Israele. Ndipo pakupotoloka Samuele kuti achoke, iye anagwira chilezi cha mwinjiro wake, ndipo chinang'ambika. Ndipo Samuele ananena naye, Yehova anang'amba ufumu wa Israele lero kuuchotsa kwa inu, naupatsa kwa mnasi wanu wina wabwino woposa inu. Ndiponso wamphamvu wa Israele sanama kapena kulapa, popeza iye sali munthu kuti akalapa. Pomwepo iye anati, ndinachimwa, koma mundichitire ulemu tsopano pamaso pa akulu anthu anga ndi pamaso pa Israele, nimubwerere pamodzi ndi ine kuti ndikalambire Yehova Mulungu wanu. Chomwecho Samuele anabwerera natsata Saulo, ndi Saulo analambira Yehova. Ndipo Samuele anati, bwerani naye kwa ine kuno, Agagi mfumu ya Amaleke. Ndipo Agagi anabwera kwa iye mokondwera. Nati Agagi, zoonadi, kuwawa kwa imfa kunapitirira. Ndipo Samuele anati, monga lupanga lako linachititsa akazi ufedwa, momwemo mayi wako adzakhala mfedwa mwa akazi. Ndipo Samuele anandula Agagi nthulinthuli pamaso pa Yehova ku Giligala. Pamenepo Samuele ananka kulama, ndi Saulo anakwera kunka ku nyumba yake ku Gibeya wa Saulo. Ndipo Samuele sanadzenso kudzaona Saulo kufikira tsiku la imfa yake. Koma Samuele analira chifukwa cha Saulo, ndipo Yehova anali ndi chisoni kuti analonga Saulo mfumu ya Israele. Wani Samuele mutusikisirini. Samuele adzoza Davide akale fumu. Ndipo Yehova ananena ndi Samuele. Iwe ukuti ulire chifukwa cha Saulo nthawi yotani? Popeza ine ndinankana kuti asakhale fumu ya Israele. Dzaza nyanga yako ndi mafuta numuke. Ndidzakutumiza kwa Yese wa ku Betelehemu. Pakuti ndinadzionera mfumu pakati pa ana ake. Ndipo Samuele anati, ndikamuka bwanji. Saulo akachimva adzandipha. Ndipo Yehova anati, umuke nayo ng'ombe yayikazi nunene kuti, ndadza kudzaphera nsembe kwa Yehova. Ndipo uyitane yense abwere kusembeko. Ndipo ine ndidzakusonyeza chimene uyenera kuchita. Ndipo udzandidzozera iye amene ndidzakutchulira dzina lake. Ndipo Samuele anachita chimene Yehova ananena, nadza ku Betelehemu. Ndipo akulu a mzindawo anadza kukomana naye monthunthumira nati, mubwera ndi mtendere kodi? Nati iye, ndi mtendere umene. Ndadza kudzaphera sembe kwa Yehova, mudzipatule ndi kufika ndi ine kusembeko. Ndipo iye anapatula Yese ndi ana ake, na awayitanira kusembeko. Ndipo kunali pakufika iwo, iye anayang'ana pa Eliabu nati, zoonadi, wodzozedwa wa Yehova ali pamaso pake. Koma Yehova ananena ndi Samuele, usayang'ane nkhope yake kapena kutalika kwa msinkhu wake, popeza ine ndinankana iye, pakuti Yehova saona monga aona munthu, pakuti munthu ayang'ana chooneka ndi maso, koma Yehova ayang'ana mu mtima. Pamenepo Yese anayitana Abinadabu nampititsa pa Samuele. Ndipo iye anati, koma uyunso Yehova sadamsankhe. Pamenepo Yese anapititsapo Sama. Ndipo anati, koma uyunso Yehova sanamsankhe. Ndipo Yese anapititsapo ana ake amuna asanu ndi awiri. Koma Samuele anati kwa Yese, Yehova sanawasankhe awa. Ndipo Samuele anati kwa Yese, ana anu ndi omwe wakodi? Nati iye, watsala wina ng'ono wa Ose, ndipo taonani, iye alikuweta nkhosa. Ndipo Samuele anati kwa Yese, tumiza munthu akantenge, pakuti ife sitidzakhala pansi kufikira iye atadza kuno. Ndipo anatumiza munthu nabwera naye. Tsono iye anali wofirira ndi wankhope yokongola ndi maonekedwe okoma. Ndipo Yehova anati, nyamuka umdzoze, pakuti nda ameneyo. Pamenepo Samuele anatenga nyanga ya mafuta nandzoza pakati pa abale ake, ndipo mzimu wa Yehova unalimbika pa Davide kuyambira tsiku lomweli. Ndipo Samuele ananyamuka nanka ku Rama. Davide atumikira Saulo. Koma mzimu wa Yehova unanchokera Saulo, ndi mzimu woyipa wochokera kwa Yehova unamvuta iye. Ndipo anyamata Saulo ananena naye, onani tsopano mzimu woyipa wochokera kwa Mulungu uli kuvuta inu. Tsono inu mbuye wathu, muuze anyamata anu amene ali pamaso panu kuti afune munthu wanthetemya wodziwa kuimba zeze. Ndipo kudzakhala pamene mzimu woyipa wochokera kwa Mulungu uli pa inu, iyeyo adzayimba ndi dzanja lake, ndipo mudzakhala wolama. Ndipo Saulo anati kwa anyamata ake, mundifunire tsono munthu wakudziwa kuimba bwino, nimubwere naye kwa ine. Ndipo nyamata wake wina anayankha nati, taonani, ine ndaona mwana wa Yese wa ku Betelehemu. Ndiye wanthetemya wodziwa kuimbira. Ndipo ali wa mtima wolimba ndi woyenera nkhondo. Ndiponso ali wochenjera manenedwe ake. Ndiye munthu wokongola, ndipo Yehova ali naye. Chifukwa chake Saulo anatumiza mithenga kwa Yese nati, unditumizire Davide mwana wako amene ali kunkhosa. Ndipo Yese anatenga bulu nanseza mkate ndi thumba la vinyo ndi mwana wambuzi nazitumiza kwa Saulo ndi Davide mwana wake. Ndipo Davide anafika kwa Saulo, nayima pamaso pake, ndipo iye anamukonda kwambiri, nansandutsa wonyamula zida zake. Ndipo Saulo anatumiza kwa Yese nati, ulole kuti Davide ayime pamaso panga, pakuti ndamukomera mtima. Ndipo kunali kuti, pamene mzimu woyipawo, wochokera kwa Mulungu unali pa Saulo, Davide anatenga zeze naliza ndi dzanja lake, chomwecho Saulo anatsitsimuka, nakhala bwino ndi mzimu woyipa unamchokera iye. Samueli 2:17. Davide apha Goliati. Pamenepo Afilisiti anasonkhanitsa makamu awo ankhondo nawunjikana ku soko wa ku Yuda, naamanga zithando pakati pa soko ndi Azeka ku Efesi Damimu. Ndipo Saulo ndi anthu a Israele anasonkhana naamanga zithando pa chigwa cha Ela, nandandalitsa nkhondo yawo kuti akaponyane ndi Afilisiti. Ndipo Afilisiti anayima pa phiri la tsidya lija, ndi Aisraele anayima pa phiri tsidya lina, ndi pakati pawo panali chigwa. Ndipo ku zithando za Afilisiti kunatuluka chiwinda dzina lake Goliati wa ku Gati, kutalika kwake ndiko mikono isanu ndi umodzi ndi dzanja limodzi. Ndipo anali ndi chisoti chankuwa pamutu pake, navala malaya aunyolo olemera ngati masekeli 5,000 zankuwa, nakuta msongolo wake ndi chovala chankuwa. Ndiponso pa chikota pake panali nthungo yankuwa. Ndipo mtengo wa mkondo wake unali ngati mtanda woombera nsalu, ndi mutu wa mkondowo unalemera ngati masekeli 500 achitsulo. Ndipo mnyamulira chikopa anamtsogolera, nayima iye nayitana makamu ankhondo a Israele, nanena nawo, munatulukiranji kundandalitsa nkhondo yanu? Sindine Mfilisiti kodi? Ndi inu anyamata Saulo? Mudzisankhire munthu atsikire kwa ine, akakhoza iyeyo kuponyana ndi ine ndi kundipha, tidzakhala ife akapolo anu. Koma ine ndikangonjetsa ndi kumupha, tsono mudzakhala inu akapolo athu ndi kutitumikira ife. Nati Mfilisitiyo, ine ndinyoza makamu ankhondo a Israele lero, mundipatse munthu kuti tilimbane ife awiri. Ndipo pamene Saulo ndi Aisraele onse anamva mawu awo a Mfilisitiyo, anadodoma nawo pakwambiri. Tsono Davide anali mwana wa Mwefulati, uja wa ku Betelehemu ku Yuda, dzina lake ndiye Yese, ameneyo anali nawo ana amuna 5. Ndipo mmasiku a Saulo munthuyo anali nkhalamba mwa anthu. Ndipo ana atatu akulu a Yese anatsata Saulo ku nkhondoko, ndi mayina awo a ana ake atatuwo adapita ku nkhondowo ndi Eliabu woyambayo, ndi nzake womponda pamutu pake Abinadabu, ndi wachitatu Sama. Ndipo Davide anali wotsiriza ndi akulu atatuwo anantsata Saulo. Koma Davide ankamuka kwa Saulo nabwelera kudzadyetsa nkhosa za atate wake ku Betelehemu. Ndipo Mfilisitiyo anayandikira mmawa ndi madzulo nadzionetsera masiku 40. Ndipo Yese anati kwa Davide mwana wake, watengera abale ako efa watiligu uyu wokazinga ndi mikate 10, nuthamangire nazo kuzithando kwa abale ako. Nunyamule nchiji izi 10 zamase ukapatse mtsogoleri wa chiki chawo. Nukaone mmene akhalira abale ako, nulandire chikole chawo. Tsono Saulo ndi iwowa ndi anthu onse a Israeli anali mchigwa cha Ela ku nkhondo ya Afilisiti. Ndipo Davide anauka mmamawa nasiyira nkhosa wozisungira, naseza zija namuka monga anamuuza Yese. Ndipo iye anafika ku linga la magaleta napeza khamu lili kutuluka kunka poponyanira nkhondo lili kufuula. Ndipo Israele ndi Afilisiti anandandalitsa nkhondo zawo, khamulina kuyang'anana ndi khamulina. Ndipo Davide anasiya katundu wake mdzanja la wosungira katundu na atamangira kukhamulo nadza na awalonjera abale ake. Ndipo mmene iye analichira nkhulire nawo, onani, chinakwerako chiwindacho Mfilisiti wa kugati, dzina lake Goliati, wotuluka pakati pa mipambo ya Filisiti, nalankhula monga mawu omwe aja, ndipo Davide anawamva. Ndipo Aisraeli onse pakumuona munthuyo anamthawa nawo pakwambiri. Nati Aisraeli, kodi mwaona munthuyu amene anakwera kuno? Zoonadi, iye anakwera kuti adzanyoze Israeli, ndipo munthu wakumupha iye fumu idzalemeretsa ndi chuma chambiri. Nidzampatsa mwana wake wamkazi, nidzayesa nyumba atate wake ya ufulu mu Israeli. Ndipo Davide analankhula ndi anthu akuyima pafupi ndi iye nati, adzanchitira chiyani munthu wakupha Mfilisiti uyu ndi kuchotsa tonzo lake pakati pa Israeli? Pakuti Mfilisiti uyu wosadulidwa ndiye yani kuti azinyoza makamu a Mulungu wa moyo? Ndipo anthuwo anamiyankha motero nati, adzanchitira munthu wakumupha iye mwakuti mwakuti. Ndipo Eliabu mkulu wake anamumva iye ali mkulankhula ndi anthu. Ndipo Eliabu anapsa mtima ndi Davide nati, unatsikiranji kuno? Ndi nkhosa zija zowerengeka unazisiya ndi yani mchipululu muja? Ine ndidziwa kudzikuza kwako ndi kuyipa kwa mtima wako, pakuti watsika kuti udzaone nkhondoyi. Ndipo Davide anati, ndachitanji tsopano? Palibe chifukwa kodi? Napotolokera iye kwa munthu wina, nalankhula mawu omwewo. Ndipo anthu anamuyankhanso monga momwemo. Ndipo pamene mawu adanena Davide anamveka, anawapitiliza kwa Saulo, ndipo iye anamuyitana. Ndipo Davide anati kwa Saulo, asadenkhawa munthu aliyense chifukwa cha iyeyo. Ine kapolo wanu ndidzapita kuponyana ndi Mfilisiti uyu. Ndipo Saulo anati kwa Davide, sukhoza iwe kukomana ndi Mfilisiti uyu kukaponyana naye, pakuti iwe ndiwe nyamata, koma iye anazolowera nkhondo kuyambira ubwana wake. Ndipo Davide anati kwa Saulo, ine kapolo wanu ndinali kusunga nkhosa za atate wanga, ndipo pakubwera mkango mwina chimbalangondo ndi kutenga nkhosa ya gululo, ndinachithamangira ndi kuchikantha ndi kuyitulutsa mkama mwake. Ndipo pamene chinandiwukira ndinagwira chowa lake ndi kuchikantha ndi kuchipha. Ine kapolo wanu ndinapha mkango ndi chimbalangondo zonse ziwiri. Ndipo Mfilisiti uyu wosadulidwa adzakhala ngati mmodzi wa izo, popeza wanyoza makamu a Mulungu wa moyo. Nati Davide, Yehova wakundipulumutsa pa mphamvu ya mkango ndi mphamvu ya chimbalangondo, iyeyu adzandipulumutsa mdzanja la Mfilisiti uyu. Ndipo Saulo anati kwa Davide, muka, Yehova akhale nawe. Ndipo Saulo anaveka Davide zovala zake za yeyekha, namveka chisoti cha mkuwa pamutu pake, namvekaso malaya a unyolo. Ndipo Davide anamanga lupanga lake pamwamba pa zovala zake, nayesa kuyenda nazo, popeza sanaziyesere kale. Ndipo Davide anati kwa Saulo, sindingathe kuyenda ndi izi, pakuti sindinazizolowere. Nazivula Davide, natenga ndodo yake mdzanja lake, nadzisankhira miyala isanu yosalala ya mu mtsinje, nayika mtumba la kubusa limene anali nalo ndilo chibete. Ndichoponyera miyala chinali mdzanja lake, momwemo anayandikira kwa Mfilisitiyo. Ndipo Mfilisitiyo anadza nayandikira kwa Davide ndiwonyamula chikopa chake anamtsogolera. Ndipo Mfilisiti pakumwazamwaza maso ndi kuona Davide anampeputsa, popeza anali mnyamata chabe wofilira ndi wankhope yokongola. Ndipo Mfilisiti anati kwa Davide, ine ndine galu kodi kutiwe ukudza kwa ine ndi ndodo? Ndi Mfilisitiyo anatukwa na Davide natchula milungu yake. Ndipo Mfilisitiyo anati kwa Davide, idza kuno kwa ine, ndidzapatsa mnofu wako kwa mbalame za mlengalenga ndi kwa zilombo za kuthengo. Ndipo Davide anati kwa Mfilisitiyo, iwe ukutsa kwa ine ndi lupanga, ndi mkondo, ndi nthungo, koma ine ndafika kwa iwe mdzina la Yehova wa makamu, Mulungu wa nkhondo a Israele, amene iwe unawanyoza. Lero lino Yehova adzakupereka iwe mdzanja langa, ndipo ndidzakukantha ndi kukuchotsera mutu wako. Ndipo lero ndidzapatsa mitembo ya makamu a Filisiti kwa mbalame za mlengalenga ndi kwa zilombo za dziko lapansi, kuti dziko lonse likazindikire kuti kwa Israele kuli Mulungu. Ndi msonkhano wonse uno udzazindikira kuti Yehova sapulumutsa ndi lupanga kapena ndi mkondo, pakuti Yehova ndiye mwini nkhondo, ndipo iye adzakuperekani inu mmanja athu. Ndipo kunali pamene Mfilisitiyo anadzikoza nadza nasendera pafupi kuti akumane ndi Davide. Davide anafulumira nathamangira kukhamulo kuti akumane ndi Mfilisitiyo. Ndipo Davide anapisa dzanja lake mthumba mwake natulutsamo mwala nauponya nalasa Mfilisitiyo pamphumi. Ndi mwalawo unalowa mphumi, ndipo iye anagwa pansi chafufumimba. Chomwecho Davide anapambana Mfilisitiyo ndi mwala wa choponyera chake, nakantha Mfilisitiyo namupha, koma mdzanja la Davide munalibe lupanga. Potero Davide anathamanga nayima pa Mfilisitiyo, nagwira lupanga lake nalisolola mchimake, nantsiriza nadula nalo mutu wake. Ndipo pakuona Afilisiti kuti chiwinda chawo chidafa, anathawa. Ndipo anthu a Israeli ndi Ayuda ananyamuka nafuula nathamangira Afilisitiwo mpaka kufika ku chigwako ndi kuzipata za Ekeroni. Ndipo Afilisitiwo olasidwa anagwa pa njira ya ku Saaraimu kufikira ku Gati ndi ku Ekeroni. Ndipo ana a Israeli atathamangira Afilisiti anabwerera nafunkha za mzithando zawo. Ndipo Davide anatenga mutu wa Mfilisitiyo napita nawo ku Yerusalemu, koma zida zake anazisunga mhema wake. Ndipo pamene Saulo anaona Davide ali kutulukira kwa Mfilisitiyo, iye anati kwa Abinere, kazembe wakhamula nkhondo, Abinere mnyamata uyu ndi mwana wa yani? Nati Abinere, pali moyo wanu mfumu, ngati ndidziwa. Ndipo mfumu inati, ufusire kuti mnyamatayo ndi mwana wa yani? Ndipo pamene Davide anabwera atapha Mfilisitiyo, Abinera anantenga nafika naye pamaso pa Saulo, mutu wa Mfilisitiyo uli mdzanja lake. Ndipo Saulo anati kwa iye, mnyamata iwe ndiwe mwana wa yani? Davide nayankha, ndili mwana wa kapolo wanu Yese wa ku Betelehemu. Samuel 18. Ubwezi wa Davide ndi Yonatani. Ndipo kunali pakutsiriza iye kulankhula ndi Saulo, mtima wa Yonatani unalumikizika ndi mtima wa Davide. Ndipo Yonatani anankonda iye monga moyo wa iye yekha. Ndipo Saulo anantenga tsiku lomwelo osamlolaso apite kwawo kwa atate wake. Pamenepo Yonatani ndi Davide anapangana pangano, pakuti adankonda iye ngati moyo wa iye yekha. Ndipo Yonatani anavula malaya ake anali nawo napatsa Davide ndi zovala zake ngakhale lupanga lake ndi uta wake ndi lamba lake. Ndipo Davide anatuluka kunka kulikose Saulo anantumako, nakhala wochenjera. Ndipo Saulo anamuyika akhale woyang'anira anthu ankhondo. Ndipo ichi chinakomera anthu wonse ndi anyamata a Saulo omwe. Ndipo kunali pakudza iwo pamene Davide anabwera atapha Afilisitiwo, anthu aakazi anatuluka mmizinda yonse ya Israele ndi kuyimba ndi kuvina kuti akakomane ndi mfumu Saulo ndi malingaka ndi chimwemwe ndi zoyimbira. Ndipo akazi anathirirana mang'ombe mkuyimba kwawo naati, Saulo anapha zikwi zake, koma Davide zikwi zake zankhani. Saulo ayipidwa ndi Davide. koma Saulo anakwiya ndithu. Ndikunenaku kunamuyipira nati, kwa Davide anawerengera zikwi zankhani, koma kwa ine zikwi zokha, chimperewera nchiyaniso koma ufumu wokha. Ndipo kuyambira tsiku lomwelo ndi mtsogolo mwake, Saulo anakhala maso pa Davide. Ndipo kunali mmawa mwake, mzimu woyipa wochokera kwa Mulungu unangwira Saulo mwamphamvu. Iye nalankhula moyaluka mnyumba yake. Koma Davide anayimba ndi dzanja lake monga amachita tsiku ndi tsiku. Koma mdzanja la Saulo munali mkondo. Ndipo Saulo anaponya mkondowo pakuti anati, ndidzamphyoza Davide ndi kumphatikiza ndi khoma. Ndipo Davide analewa kawiri kuchoka pamaso pake. Ndipo Saulo anaopa Davide chifukwa Yehova anali naye, koma adanchokera Saulo. Chifukwa chake Saulo ananchotsa kuti asakhale naye, namuyika akhale mtsogoleri wake wa anthu chikwi chimodzi. Ndipo iye anatsogolera anthu kutuluka ndi kubwera nawo. Ndipo Davide anakhala wochenjera mayendedwe ake onse, ndipo Yehova anali naye. Ndipo pamene Saulo anaona kuti anali mkukhala wochenjera ndithu, anamuopa. Koma Aisraeli onse ndi Ayuda onse anamkonda Davide pakuti anawatsogolera kutuluka ndi kulowa nawo. Davide mkamwini wa Saulo. Ndipo Saulo anati kwa Davide, ona mwana wanga wankazi wankulu dzina lake Melabi, iyeyo ndidzakupatsa akhale mkazi wako, koma undikhalire ngwazi nuponye nkhondo za Yehova. Pakuti Saulo anati, dzanja langa lisamkhudze, koma dzanja la Filisiti ndilo. Ndipo Davide anati kwa Saulo, ine ndiye yani, ndi moyo wanga uli wotani, kapena banja la tate wanga lili lotani mu Israeli, kuti ine ndidzakhala mkamwini wa mfumu? Koma kunali nthawi imene akadapatsa Melabi mwana wankazi wa Saulo kwa Davide, iye anapatsidwa kwa Adriele Mehola kukhala mkazi wake. Ndipo Mikala mwana wankazi wa Saulo anakonda Davide. Ndipo pakumva Saulo anakondwera nako, nati Saulo, ndidzampatsa iye kuti ankhalire nsampha ndi kuti dzanja la Filisiti limgwere. Chifukwa chake Saulo ananena ndi Davide, lero udzakhala mkamwini wanga kachiwiri. Ndipo Saulo analamulira anyamata ake nati, mulankhule naye Davide mtseri ndi kuti, taonani mfumu akondwera nanu ndi anyamata ake onse akukondani. Chifukwa chake tsono khalani mkamwini wa mfumu. Ndipo anyamata a Saulo analankhula mawu awa mmakutu a Davide, nati Davide, kodi muchiyesera chinthu chopepuka kukhala mkamwini wa mfumu, popeza ndili munthu wosauka ndi wopeputsidwa? Ndipo anyamata a Saulo anamuuza kuti, anatero Davide. Nati Saulo, mudzatero kwa Davide kuti mfumu safuna chololera china, koma nsonga za makunguzana limodzi za Filisiti kuti abwezere chilango adani a mfumu. Koma Saulo anaganizira kupha Davide ndi dzanja la Filisiti. Ndipo pamene anyamata ake anauza Davide mawu awa, kudankomera Davide kukhala mkamwini wa mfumu. Ndipo asanathe masikuwo ananyamuka Davide ndi anthu ake, nakaphako Afilisiti 200. Ndipo Davide anatenga songa za makungu awo nazipatsa mofikira kwa mfumu kuti akhale mkamwini wa mfumu. Ndipo Saulo anampatsa Mikala mwana wake wankazi akhale mkazi wake. Ndipo Saulo anaona nadziwa kuti Yehova ali ndi Davide, ndi kuti Mikala mwana wa Saulo anankonda Davide. Saulo nayamba kumupa Davide kopambana. Ndi Saulo anali mdani wa Davide masiku onse. Pomwepo mafumu a Filisiti anatuluka. Ndipo nthawi zonse anatuluka iwo, Davide anali wochenjera koposa anyamata onse a Saulo, chomwecho dzina lake linatamidwa kwambiri. 1 Samuel 2:19. Yonatani anenera Davide kwa Saulo. Ndipo Saulo analankhula kwa Yonatani mwana wake ndi anyamata ake onse kuti amuphe Davide. Koma Yonatani mwana wa Saulo anakondwera kwambiri ndi Davide. Ndipo Yonatani anauza Davide nati, Saulo atate wanga ali kufuna kukupha. Chifukwa chake tsono uchenjere mmawa, nukhale m'malo mosadziwika, nubisale. Ndipo ine ndidzatuluka ndikuima pambali ya atate wanga kumunda kumene kuli iwe. Ndipo ndidzalankhula ndi atate wanga za iwe. Ndipo ndikaona kanthu ndidzakudziwitsa. Ndipo Yonatani analankhula ndi Saulo atate wake movomereza Davide nanena naye. Mfumu asachimwire nyamata wake Davide chifukwa iyeyo sanachimwire inu. Ndipo ntchito zake anakuchitirani zinali zabwino ndithu. Popeza iye anataya moyo wake nakantha Mfilisitiyo. Ndipo Yehova anachitira Aisraeli onse chipulumutso chachikulu. Inu munachiona ni munakondwera. Tsono mudzachimwiranji mwazi wosalakwa ndi kumupha Davide popanda chifukwa? Ndipo Saulo anamvera mawu a Yonatani nalumbira, pali Yehova sadzaphedwa iye. Pamenepo Yonatani anayitana Davide namuuza zonsezi. Ndipo Yonatani anafika naye Davide kwa Saulo, iye nakhalaso pamaso pake monga kale. Saulo afuna kupha Davide, Mikala ampulumutsa. Ndipo kunaliso nkhondo, ndipo Davide anatuluka nakamenyana ndi Afilisiti nawapha ndi maphedwe akulu. Ndipo iwo anamthawa iye. Ndipo mzimu woyipa wochokera kwa Yehova unali pa Saulo. Pakukhala iye mnyumba mwake ndi mkondo wake mdzanja lake. Ndipo Davide anayimba ndi dzanja lake. Ndipo Saulo anayesa kumpyoza Davide kumphatikiza kukhoma ndi mkondowo. Koma iye anadzilanditsa kuchoka pamaso pa Saulo. Ndipo analasa khoma. Ndipo Davide anathawa napulumuka usiku uja. Ndipo Saulo anatumiza mithenga ku nyumba ya Davide imdikire ndi kumupha mmawa. Koma Mikala mkazi wa Davide anamuuza nati, ukapanda kupulumutsa moyo wako usiku uno udzaphedwa ndithu mmawa. Chomwecho Mikala anantsitsira Davide pa zenera namuka iye nathawa napulumuka. Ndipo Mikala anatenga telafi namuyika pakama nayika mtsamiro wa ubweya wa mbuzi kumutu kwake nachifunda zofunda. Ndipo pamene Saulo anatumiza mithenga kuti ikamgwire Davide anati, iye ali kudwala. Ndipo Saulo anatumiza mithengayo kuti ikaone Davide nati, muntengere iye pakama wake kuti ndidzamuphe. Ndipo pakulowa mithengayo onani pakama pali chifanizo ndi mtsamiro wa ubweya wa mbuzi kumutu kwake. Nati Saulo kwa Mikala, wandinyengera anji chomwechi ndi kulola mdani wanga apulumuke? Ndipo Mikala anayankha Saulo, iye anati kwa ine, undilole ndipite ndingakuphe. Saulo ndi amithenga ake anenera. Chomwecho anathawa Davide napulumuka nafika kwa Samuele ku Rama namuuza zonse Saulo anamchitira. Ndipo iye ndi Samuele anakhala ku Nayoti. Ndipo wina anauza Saulo kuti, onani Davide ali ku Nayoti mu Rama. Ndipo Saulo anatumiza mithenga kuti imgwire Davide. Ndipo pamene inaona gulu la aneneri ali kunenera ndi Samuele mkulu wawo ali kuimapo, mzimu wa Mulungu unagwera mithenga ya Saulo ninenera iyonso. Ndipo pamene anauza Saulo, iye anatumiza mithenga ina koma iyonso inanenera. Ndipo Saulo anatumiza mithenga kachitatu nayonso inanenera. Pamenepo Yesu anamuka ku Rama nafika ku chitsime chachikulu chili kuseku nafunsa nati, Samuele ndi Davide ali kuti? Ndipo wina anati, taonani ali ku Nayoti mu Rama. Ndipo anapita komweko kunayoti mulama, ndi nsimu wa Mulungu unankwera Yesu, ndipo anapitirira nanenera, mpaka anafika kunayoti mulama. Ndiponso anavula zovala zake, nanenelaso pamaso pa Samuele, nagona wamaliseche usana omwe wonse, ndi usiku omwe wonse, chifukwa chake amati, kodi Sauloso, ali pakati pa aneneri? Wani Samuele mututu wente. Pangano pakati pa Davide ndi Yonatani. Ndipo Davide anathawa kunayoti mulama, nadzanena pamaso pa Yonatani, ndachitanji ine, kuipa kwanga kulikotani, ndi chimolanga, lapa masopa atate wanu, ndi chiyani, kuti amafuna moyo wanga. Namuyankha, usatero iyayi, sudzafa, ona, atate wanga sachita kanthu kakakulu, kapena kakang'ono, wosandidziwitsa ine. Atate wanga, adzandibisiranji chinthu chimenechi. Sikutero ayi. Ndipo Davide analumbiranso naati. Atate wako adziwa kuti wandikomera mtima. Naati, Yonatani asadziwe ichi kuti angave chisoni. Koma pali Yehova ndiponso pali moyo wako, pakati pa ine ndi imfa pali ngati phazi limodzi. Ndipo Yonatani anati kwa Davide, chilichonse mtima wako unena ndidzakuchitira. Naati Davide kwa Yonatani, onani, mawa mwezi ukala, ndipo ine ndiyenera kupita kukadya kwa mfumu wosatsala, koma undilole ndikabisale kuthengo kufikira tsiku la chitatu madzulo ake. Atate wako akandifuna, pang'ono ponse unene kuti Davide anandiumirira ndimlole athamangire kwawo ku Betelehemu, pakuti kumeneko kuli sembe ya pachaka ya banja la olonse. Tsono akati chabwino, kapolo wako adzakhala ndi mtendere. Koma akapsha mtima, uzindikirepo kuti anatsimikiza mtima kundichitira choyipa. Chifukwa chake, uchitire kapolo wako zokoma mtima, popeza wanchititsa kapolo wako kupangana nawe pangano la kwa Yehova. Koma ngati mwa ine muli choyipa chilichonse, undiphe wekha. Udzapita nane bwanji kwa atate wako. Ndipo Yonatani anati, iyai, ndipang'ono pose. Ine ndikadziwa konse kuti atate wanga anatsimikiza mtima kuchitira choyipa. Sindidzadziwitsa iwe kodi? Tsono Davide anati kwa Yonatani, adzandiwuza ndani ngati atate wako alankhulira iwe mokalipa? Nati Yonatani kwa Davide, tiyeni timuke kuthengo. Namuka wose awiri kuthengoko. Ndipo Yonatani anati kwa Davide, Yehova Mulungu wa Israele akhale mboni. Nditaphera mwambi atate wanga mawa dzuwa lino kapena nkucha. Onani, pakakhala kanthu kabwino kakuchitira Davide, sindidzakutumizira mthenga ndi kukuululira kodi? Mulungu alange Yonatani. Ndikuonjezapo, ngati atate wanga akondwera kukuchitira choyipa, ine osakuululira, ndikukuchotsa kuti upite muntendere. Ndipo Yehova akhale nawo, monga anakhala naye atate wanga. Ndipo undionetsere chifundo cha Yehova, sipokhala ine ndi moyo pokha kuti ndingafe, komanso usaleke kuchitira chifundo a mnyumba yanga nthawi zonse. Munga kale mtsogolomo, Yehova atathera adani onse a Davide pa dziko la pansi. Chomwecho Yonatani anapangana pangano ndi nyumba ya Davide, ndipo Yehova anakwaniritsa izi polanga adani a Davide. Ndipo Yonatani anamlumbitsa Davide kachiwiri chifukwa anamkonda. Popeza anamkonda, monga anakonda moyo wa iye yekha. Tsono Yonatani ananena kwa Davide, mawa mwezi ukhala, ndipo adzakufuna, popeza udzasoweka pamalo pako. Ndipo atapita masiku atatu, utsike msanga, nufike kumene unabisala tsiku la mlandu uja, nukhale pamwala wa Ezeri. Ndipo ine ndidzaponya mivi itatu pambali pake, monga ngati ndilikuponya pachandamali. ndipo taona, ndidzatumiza mnyamatayo ndi kuti kafune miviyo, ndikamuuza mwanayo kuti taona mivi ili chakuno, uitole nubwere, popeza pali mtendere kwa iwe, palibe kanthu, pali Yehova. Koma ndikati kwa nyamatayo, ona mivi ili kutsogoloko, pamenepo unyamuke ulendo wako, popeza Yehova wakuuza umuke. Ndipo zachija, tinakambirana iwe ndi ine taona, Yehova ali pakati pa ife nthawi zonse. Chomwecho Davide anabisala kuthengo, ndipo pakukhala mwezi mfumu inakhala pansi kudya. Mfumu nikhala pa mpando wake monga ankachita nthawi zina, pa mpando wapafupi pa khoma. Ndipo Yonatani anayimirira ndi Abinere anakhala pambali ya Saulo, koma Davide anasoweka pamalo pake. Koma Saulo sananele kanthu tsiku lomwelo, chifukwa anaganizira kanthu kanamugwera iye. Ali wodetsedwa, indedi ali wodetsedwa. Ndipo kunali tsiku la chiwiri, mwezi utakhala, Davide anasowekanso pamalo pake. Ndipo Saulo anati kwa Yonatani mwana wake, mwana wa Yese, walekeranji kubwera kudya dzulo ndi lero lomwe? Ndipo Yonatani anayankha Saulo, Davide anandiumiriza ndi mlole amuke ku Betelehemu. Nati, ndiloleni ndimuke, chifukwa banja lathu lipereka sembe mzindamo. Ndi mbale wanga anandiuzitsa ndifikeko. Tsono ngati wandikomera mtima, undilole ndichoke, ndikaone abale anga. Chifukwa cha ichi, safika kugomera fumu. Saulo aibidwa ndi Yonatani. Pamenepo Saulo anapsa mtima ndi Yonatani, nanena naye, iwe mwana wankazi wa matsutso ndi wopikisana. Sindidziwa kodi kuti wasankha mwana wa Yeseyo kudzinyaza wekha ndi usiwa wa mayi wako yemwe. Popeza nthawi yonse mwana wa Yeseyo akhala ndi moyo pa dziko, koma sudzakhazikika iwe kapena ufumu wako. Chifukwa chake, tumiza tsopano nuntengere kuno kwa ine, popeza adzafa ndithu. Ndipo Yonatani anayankha Saulo atate wake nanena, aphedwe chifukwa ninji, anachitanji? Ndipo Saulo anamponyera mkondo kuti angwaze. Momwemo Yonatani anazindikira kuti atate wake anatsimikiza mtima kupha Davide. Pamenepo Yonatani anauka pagome wolunda ndithu, wosadya kanthu tsiku la chiwiri la mwezi, pakuti mtima wake unali ndi chisoni chifukwa cha Davide, popeza atate wake anamchititsa manyazi. Davide ndi Yonatani alekana. Ndipo mmawa Yonatani ananka kuthengoko pa nthawi imene anapangana ndi Davide ali ndi kamnyamata. Ndipo anauza mnyamata wakeyo, thamanga uzikatola mivi imene ndidzaponya. Ndipo anali kuthamanga nyamatayu, iye anaponya mivi kuutumphitsa iye. Ndipo nyamatayo atafika pamalo a muvi umene Yonatani anawuponya, Yonatani anafulira nyamatayo nati, muviwo suli mtsogolo mwako kodi? Ndipo Yonatani anafulira nyamatayo nati, yendetsa, fulumira usaima. Ndi nyamata wa Yonatani anatola mivi nafika kwa mbuye wake, koma nyamatayo sana dziwe kanthu. Davide ndi Yonatani oka anadziwa za mlanduwo. Ndipo Yonatani anapatsa nyamata wake zida zake nanena naye, muka tenga izi kunka nazo ku mzinda. Pomwepo pochoka nyamatayo, Davide anauka chakumwera nagwa nkhope yake pansi nawela makatatu. Ndipo iwowa anapyepshonana nalilirana kufikira Davide analilitsa. Ndipo Yonatani ananena kwa Davide, muka muntendere, popeza tosefe tinalumbira mdzina la Yehova kuti Yehova adzakhala pakati pa ine ndi iwe ndi pakati pa mbewu yako nthawi zamuyaya. Ndipo iye ananyamuka nachoka, koma Yonatani anamuka ku mzinda. 1 Samuel 21. Davide atawira kwa wansembe Ahimeleki ku Nobu. Ndipo Davide anafika ku Nobu kwa Ahimeleki wansembeyo, ndipo Ahimeleki anadza kukomana ndi Davide ali kunjenjemera na anena naye, muli nokha bwanji? Palibe munthu wina nanu? Nati Davide kwa Ahimeleki wansembeyo, mfumu inandilamulira ntchito nine na nane, asadziwe munthu aliyense kanthu za ntchito imene ndakutumira ndi kukulamulira. Ndipo ndawapanga anyamatawo kumalo akuti, chifukwa chake tsono muli ndi chiyani? Mundipatse mʼdzanja langa mikate isanu kapena chilichonse muli nacho. Ndipo wansembeyo anayankha Davide nati, ndilibe mkate wachabe, koma ulipo mkate wopatulika. Pokhapo ngati anyamatawo anadzisunga kupewa akazi. Ndipo Davide anayankha wansembeyo nati naye, zoonadi, tinafulatira akazi monga masiku atatu, chichokere ine, zotengera za anyamatawo zinali zopatulika ungakhale unali ulendo wachabe. Koposa kotani nanga zotengera zawo zikhala zoyera lero? Chomwecho wansembeyo anampatsa mkate wopatulika, popeza panalibe mkate wina, koma mkate woonekera umene adawuchotsa pamaso pa Yehova kuti akayike mkate wotentha tsiku lomwelo anachotsa wina. Tsono munthu wina wanyamata Saulo anali komweko. Tsiku lija anachedwetsedwa pamaso pa Yehova, dzina lake ndiye Doegi wa ku Edomu, kapitawo wabusa a Saulo. Ndipo Davide ananena ndi Ahimeleki, nanga pano mʼdzanja mwanu mulibe mkondo kapena lupanga kodi? Chifukwa ine sindinatenge lupanga langa kapena zida zanga, popeza mlandu wa fumu ukuti ndifulumire. Nati wansembeyo, lupanga la Goliati Mfilisitu munamuphayo mʼchigwa cha Era, onani, lilipo lokulunga msalu kumbuyo kwa efodi, mukafuna kutenga limenelo tengani, popeza pano palibe lina. Ndipo Davide anati, palibe lina lotere longa lijalo, ndipatseni. Davide athawira kwa Akisi. Ndipo Davide ananyamuka nathawa tsiku lomwero chifukwa chakuopa Saulo, namuka kwa Akisi mfumu ya ku Gati. Ndipo anyamata Akisi ananena naye, uyu si Davide mfumu ya dzikolo kodi? Sanathirana mang'ombe za iye kodi? Magule awo ndi kuti Saulo anapha zikwi zake, koma Davide zikwi zake za nkhani? Ndipo Davide anasunga mawu awa mu mtima mwake, nawo pakwambira Akisi Gati, nasanduliza makhalidwe ake pamaso pawo, nadzionetsera mʼmanja mwawo ngati wamisala, nangolembalemba pa zitseko za chipata, nakhetsa dovu lake pa ndevu yake. Tsono Akisi ananena ndi anyamata ake, taonani, mupenya kuti munthuyo ngwamisala, mwabwera naye kwa ine chifukwa ninji? Kodi ndisowa anthu amisala kuti mabwera ndi uyu kuti akhale wamisala pamaso panga? Kodi uyu adzalowa mnyumba mwanga? Samuel 22. Davide apulumukira kuphanga la Adulamu. Motero Davide anachoka kumeneko napulumukira kuphanga la ku Adulamu. Ndipo pamene abale ake ndi banja lonse la atate wake anamva, iwo anatsikira kumeneko kwa iye. Ndipo yense wosautsidwa ndi yense wangongole ndi yense wowawidwa mtima anaunjikana kwa iye, iye nakhala mtsogoleri wawo. Ndipo anali nawo anthu ngati 400. Ndipo Davide anachoka kumeneko kunka Mizipa wa ku Moabu, nati kwa fumu ya Moabu, mulola atate wanga ndi mayi wanga atuluke na akhale nanu kufikira ndidziwa chimene Mulungu adzandichitira. ndipo anawatenga kunka nawo pamaso pa mfumu ya Moabu, ndipo iwo anakhala naye nthawi yonse Davide anali ku lingalo. Ndipo mneneri Gadi anati kwa Davide, musamakhala mlingamo, chokani, mulowe mdziko la Yuda. Potero Davide anachokako nafika ku nkhalango ya Hereti. Saulo apetsa nsembe ndi ena onse akunobu. Pakumva Saulo kuti anadziwika Davide ndi anthu ake akukhala naye, Saulo anali nkukhala mu Gibeya, patsinde pa mtengo wabwemba. Mdzanja lake munali mkondo wake, ndi anyamata ake onse anayimirira pali iye. Ndipo Saulo anati kwa anyamata ake akuyima chomzinga, imvani tsopano, inu a Benjamini. Kodi mwana wa Yese adzakupatsani inu nonse minda? Ndi minda ya mpesa? Kodi adzakuyikani mukhala atsogoleri azigwi ndi amazana? Kuti inu nonse munapangana chiwembu pa ine, ndipo palibe wina wakundululira kuti mwana wanga anapangana pangano ndi mwana wa Yese? Ndipo palibe wina wa inu wakundichitira chifundo kapena kundidziwitsa kuti mwana wanga anafulumiza mnyamata wanga kundilalira monga lero lomwe? Pamenepo Doegu wa ku Edomu anayimirira ndi anyamata a Saulo nayankha nati, ine ndinamuona mwana wa Yeseyo ali kufika kunobu kwa Ahimeleki mwana wa Ahirubi. Ndipo iye anamfusira kwa Yehova, nampatsa chakudya, nampatsa solipanga la Goliati Mfilisitiyo. Pamenepo mfumu anatuma mtenga kukayitana Ahimeleki wa Sembeyo mwana wa Ahirubi ndi banja lonse la atate wake ansembe akunobu, ndipo iwo onse anafika kwa mfumu. Ndipo Saulo anati, imva tsopano iwe mwana wa Ahirubi. Nayankha iye, ndine mbuye wanga. Ndipo Saulo anati kwa iye, munapangana chiwembu pa ine bwanji, iwe ndi mwana wa Yese, kuti unampatsa iye mkate ndi lupanga ndi kumfusira kwa Mulungu kuti iye andiwukire kundilalira monga lero lomwe? Ndipo Ahimeleki anayankha mfumu nati, ndipo ndani mwanya matanu onse ali okhulupirika ngati Davide amen? Mkamwini wa mfumu wakuyenda mu phungu wanu na alemekezeka mnyumba mwanu. Kodi ndayamba lero kumfusira kwa Mulungu? Musatero iyayi. Mfumu asanenera mnyamata wake kanthu kapena nyumba yose ya atate wanga, popeza ine mnyamata wanu sindidziwa kanthu ka izi zonse, ndi pang'ono ponse. Ndipo mfumu inati, ukufa ndithu Ahimeleki, iwe ndi banja lonse la atate wako. Mfumu niuza asilikali akuima chonzinga iye, potolokani, iphani ansembe a Yehova chifukwa agwirizana ndi Davide, ndipo anadziwa kuti ali mkuthawa, koma sana ndululire. Koma anyamata mfumu sadafune kutambalitsa manja awo kupha ansembe a Yehova. Pamenepo mfumu inati kwa Doegi, potoloka iwe nuwaphe ansembewo. Ndipo Doegi wa ku Edomu anapotoloka nagwera ansembewo napha tsikulo 53 mphambu asanu akuvala efodi wabafuta. Ndipo anakantha nobu ndiwo mzinda wa asembe. Ndi lupanga lakuthwa, anthu amuna ndi akazi, ana ndi makanda, ng'ombe ndi abulu ndi nkhosa, ndi lupanga lakuthwa. Apulumuka Abiatala. Ndipo mmodzi wa ana Ahimeleki mwana wa Ahitubi, dzina lake ndi Abiatala, anapulumuka nathawira kwa Davide. Ndipo Abiatala anadziwisa Davide kuti Saulo anapha nsembe a Yehova. Ndipo Davide anati kwa Abiatala, sikulicha Doegi wa ku Edomu anali kumeneko, ndinadziwiratu kuti adzawuzadi Saulo, ine ndinafetsa anthu onse a nyumba ya atate wako. Ukhale ndi ine usaopa, popeza iye wakufuna moyo wanga afuna moyo wako, koma ndi ine udzakhala mosungika. 1 Samuele mutu 23. Davide alanditsa akukeira. Tsono anauza Davide kuti, ona ana Afilisiti alikuponyana ndi keira. Na afunkha za mmadwale. Chifukwa chake, Davide anafusira kwa Yehova naati, ndimuke kodi kukakantha Afilisiti aja. Ndipo Yehova anati kwa Davide, muka, nukantha Afilisiti ndi kupulumutsa keira. Ndipo anyamata Davide ananena naye. Taonani, ife tikhalira mmantha ku Yuda kuno. Koposa kotani nanga, tikafika ku keira, kuponyana ndi makamu ankhondo a Afilisiti. Tsono Davide anafusiranso kwa Yehova. Ndipo Yehova anayankha iye nati, nyamuka, nutsikire ku keira. Pakuti ndidzapereka Afilisiti mdzanja lako. Chomwecho Davide ndi anthu ake anamuka ku keira. Naponyana ndi Afilisiti, natenga ng'ombe zawo, nawapha ndi kuwapulula kwambiri. Motero Davide analanditsa okhala mu keira. Ndipo kunali kuti Abiatara, mwana wa Ahimeleki, pakuthawira kwa Davide ku keira, anatsika ali ndi efodi mdzanja lake. Ndipo anthu anauza Saulo kuti Davide wafika ku keira. Ndipo Saulo anati, Mulungu wampereka mdzanja langa. Pakuti atsekerezeka, popeza analowa mudzi wazitseko ndi mipiringidzo. Ndipo Saulo anamemeza anthu onse ku nkhondo kuti atsikire ku keira kumangira misasa Davide ndi anthu ake. Ndipo Davide anadziwa kuti Saulo anali kulingalira zonchitira zoyipa, nati kwa Abiatara wansembe, bwera kuno ndi efodi. Nati Davide, Yehova Mulungu wa Israele, mnyamata wanu wamva, zoona kuti Saulo afuna kudza ku keira kuononga mzindawo chifukwa cha ine. Kodi amuna ku keira adzandipereka mdzanja lake? Kodi Saulo adzatsikira ndithu monga mnyamata wanu wamva? Yehova Mulungu wa Israeli ndikupemphani, muuze mnyamata wanu. Ndipo Yehova anati, adzatsika. Tsono Davide anati, kodi amuna akukeira adzandipereka ine nda nyamata anga mdzanja la Saulo? Ndipo Yehova anati, adzakupereka. Potero Davide nda nyamata ake ndiwo monga ngati mazana asanu ndi limodzi ananyamuka natuluka kukeira, nayendayenda kulikonse adakhosa kuyendako. Ndipo anauza Saulo kuti Davide wapulumuka kukeira, iye naleka kumtsata. Davide ndi Yonatani abwereza kupangana. Ndipo Davide anakhala mchipululu mgaka, nakhala mdziko la mapiri mchipululu cha Zifi. Ndipo Saulo anamfunafuna masiku wose, koma Mulungu sadampereke mdzanja lake. Ndipo Davide anaona kuti Saulo adatuluka kudzafuna moyo wake. Davide nakhala mchipululu cha Zifi mkhalango ku Horesi. Ndipo Yonatani mwana wa Saulo ananyamuka napita kwa Davide ku nkhalangoko, namlimbitsa dzanja lake mwa Mulungu. Ndipo iye ananena naye, usaopa, chifukwa dzanja la Saulo atate wanga silidzakupeza. Iwe udzakhala mfumu ya Israeli, ndipo ine ndidzakhala wotsatana nawe. Ichiso Saulo atate wanga achidziwa. Ndipo awiriwo anapangana pangano pamaso pa Yehova. Ndipo Davide anakhala ku nkhalango, koma Yonatani anapita ku nyumba yake. Ndipo akuzifi anakwera kwa Saulo ku Gibeya nati, Davide, sali kubisala kwathu kodi? Mngaka za nkhalango ku Horesi, mphiri la Hakila, limene lili kumwera kwa chipululu. Chifukwa chake mfumu, tsikani monga umo mukhumbire mtima mwanu kutsika. Ndipo kudzakhala kwathu kumpereka iye mdzanja la mfumu. Saulo nati, mudalitsike inu kwa Yehova, chifukwa munandichitira ine chifundo. Mukanitu kuti mukadziwitse ndithu. Ndikudziwa ndikuona mbuto mmene akhalitsa. Ndi amene adamuona mmenemo, chifukwa anandiwuza kuti iye achita mochenjera ndithu. Chifukwa chake, yang'anirani ndikudziwa ngaka zose ali kubisala mo iye. Nimubwere kwa ine ndi mawu otsimikizika. Pomwepo ndidzamukananu. ndipo akakhala mdzikomo, ndidzamupwayira pakati mabanja onse a Yuda. Ndipo iwo ananyamuka, naamuka ku Zifi, asanapite ku Saulo. Koma Davide ndi anthu ake anali ku chipululu cha Maoni, mchigwa chakumwera kwa chipululu. Ndipo Saulo ndi anthu ake anamuka kukamfuna. Koma wina anauza Davide, chifukwa chake anatsikira ku thanthweko nakhala mchipululu cha Maoni. Ndipo pamene Saulo anamva ichi, iye anamlondola Davide mchipululu cha Maoni. Ndipo Saulo anamuka mbali ina ya phiri, Davide ndi anthu ake kuseri kwake. Ndipo Davide anafulumira kuthawa chifukwa chakuopa Saulo. Popeza Saulo ndi anthu ake anazinga Davide ndi anthu ake kwete kuti awagwire. Koma mtenga unafika kwa Saulo ndi kuti mufulumire kubwerera, popeza nkhondo yovumbulukira ya Filisiti yalowa mdziko. Chomwecho Saulo anabwerera polondola Davide nakakomana ndi Afilisiti. Chifukwa chake anatchula dzina lake la malo aja Thanthwe Lolekanitsa. Ndipo Davide anakwera kuchokera kumeneko nakhala ngaka za Engedi. Davide aleka Saulo osamupha. Ndipo kunalipa kubwerera Saulo potsata Afilisiti, anamuuza kuti taonani, Davide ali ku chipululu cha Engedi. Tsono Saulo anatenga anthu 3,000 osankhika pakati pa Israeli onse, naamuka kukafuna Davide ndi anthu ake mmatanthwe anzikhoma. Ndipo panjira anafika ku makola ankhosa kumene kunali phanga. Ndipo Saulo analowa kuti akadzithandize. Ndipo Davide ndi anyamata ake anali kukhala mkati mwa phangamo. Ndipo anyamata Davide ananena naye, onani, lero ndilo tsiku limene Yehova anati kwa inu, onani, ine ndidzapereka mdani wako mʼdzanja lako kuti ukamchitira iye chokukomera. Ndipo Davide ananyamuka nadula mkawo wa mwinjiro wa Saulo mobisika. Ndipo kunali mtsogolo mwake kuti mtima wa Davide unamtsutsa chifukwa anadula mkawo wa mwinjiro wa Saulo. Nati kwa anyamata ake, Mulungu andiletse kuchitira ichi mbuye wanga, wodzosedwa wa Yehova kumsamulira dzanja langa, popeza iye ndiye wodzosedwa wa Yehova. Chomwecho Davide analetsa anyamata ake ndi mawu awa osawaloleza kuukira Saulo. Ndipo Saulo ananyamuka naduluka mphangamo naamuka njira yake. Bwino lake Davide yemwe ananyamuka naduluka mphangamo naafulira Saulo naati, mbuye wanga mfumu. Ndipo pakucheuka Saulo, Davide anaweramira nkhope yake pansi nangwadira. Davide nanena ndi Saulo, bwanji muli kusamalira mawu a anthu akuti, onani Davide afuna kukuchitirani choyipa? Onani lero lomwe maso anu anapenya kuti Yehova anakuperekani inu lero mdzanja langa mphangamo. Ndipo ena anandiuza ndikupheni, koma ndinakulekani ndikuti sindidzatukulira mbuye wanga dzanja langa, chifukwa iye ndiye wodzozedwa wa Yehova. Ndiponso atate wanga, penyani inde, penyani mkawo wa mwinjiro wanu mdzanja langa, popeza ndinadula mkawo wa mwinjiro wanu, osakuphani. Mudziwe nimuone kuti mulibe choyipa kapena kulakwa mdzanja langa. Ndipo sindinakuchimwirani, chinkana inu musaka moyo wanga kuti muugwire. Yehova aweruze pakati pa ine ndi inu, ndipo Yehova adzandibwezera chilango kwa inu. Monga umanena mwambi wa makolo kuti uchimo utulukira mwa wochimwa, koma dzanja langa silidzakhala pa inu. Nanga fumu ya Israeli inatulukira yani? Inu muli kupirikitsa yani? Galuwa kufa kapena nsabwe? Chifukwa chake Yehova akhale woweruza naaweruze pakati pa ine ndi inu, nayang'anire, nandigwirire moyo, nandipulumutse mdzanja lanu. Ndipo kunali pakutsiriza Davide kulankhula mawu awa kwa Saulo, Saulo anati, ndiwo mawu ako kodi, mwana wanga Davide? Saulo nakweza mawu ake nalira misozi. Nati kwa David, iwe ndiwe olungama woposa ine. Popeza unandibwezera zabwino, koma ine ndinakubwezera zoipa. Ndipo unatsimikiza lero lino kuti wandichitira zabwino. Chifukwa chake suna ndipe pamene Yehova anandipereka mdzanja lako. Pakuti munthu akapeza mdani wake, adzamleka kodi kuti achoke bwino. Chifukwa chake Yehova akubwezere zabwino pa ichi unandichitira ine lero lomwe. Ndipo tsono taona, ndidziwa kuti udzakhala mfumu ndithu, ndi kuti ufumu wa Israeli udzakhazikika mdzanja lako. Chifukwa chake tsono, undilumbirire ndi Yehova, kuti sudzatha mbewu yanga nditamuka ine, ndi kuti sudzaononga dzina langa mnyumba ya Atate wanga. Ndipo Davide analumbirira Saulo, Saulo namuka kwao, koma Davide ndi anthu ake anakwera kunka kungaka. One Samuel mutu 25. Amwalira Samuel. Ndipo Samuel anamwalira. Ndi Aisraeli onse anaunjikana pamodzi nalira maliro ake. Namuika nyumba yake ku Rama. Davide ananyamuka natsikira ku chipululu cha Palani. Za Davide nabala ndi Abigeile. Ndipo panali munthu kumaoni amene katundu wake anali ku Karimele. Iye anali womveka ndithu, anali nazo nkhosa zikwizitatu ndi mbuzi chikwichimodzi. Ndipo anali kusenga nkhosa zake ku Karimele. Tsono dzina la munthuyo ndiye Nabala, ndi dzina la mkazi wake ndiye Abigaile. Ndiye mkazi wa zeruya bwino ndi wa nkhope yokongola. Koma mamunayo anali wapunzo ndi woyipa machitidwe ake. Ndipo iye anali wa banja la Kalebe. Ndipo Davide anamva ku chipululu kuti Nabala ali kusenga nkhosa zake. Davide natuma anyamata khumi nanena kwa anyamatawo, mukwere ku Karimeli, mumuke kwa Nabala ndi kundiperekera moni. Ndipo muzitero kwa odalayo, mtendere ukhale pa inu, mtendere ukhalenso pa nyumba yanu, ndi mtendere ukhale pa nzonse muli nazo. Ndipo tsono ndava kuti muli nawo osenga nkhosa abusa anu amene anali ndi ife. Sitinawachititse manyazi, ndipo palibe kanthu kawo kadasowa. Nthawi yonse anakhala iwo ku Karimele. Mufuse anyamata anu adzakuuzani. Chifukwa chake muwakomere mtima anyamata awa, pakuti tili kufika tsiku labwino. Mupatse chilichonse muli nacho mdzanja lanu kwa anyamata anu ndi kwa mwana wanu Davide. Ndipo pakufika anyamata a Davide analankhula ndi Nabala monga mawu aja onse mdzina la Davide naleka. Koma Nabala anayankha anyamata a Davide nati, Davide ndani? Ndi mwana wa Yese ndani? Masiku ano pala anyamata ambiri akungota yambo yawo. Kodi ndidzatenga mkate wanga ndi madzi anga ndi nyama imene ndinaphera osenga nkhosa anga ndikuzipatsa anthu amene sindidziwa kumene afumira? Chomwecho anyamata a Davide anatembenukira ku njira yawo nabwerera nadza namuza monga mwa mawu onse awa. Ndipo Davide anati kwa anthu ake, munthu yense wa inu amangirire lupanga lake na amangirira munthu yense lupanga lake. Ndi Davide yemwe anamangirira lupanga lake. Ndipo anakwera kumtsata Davide monga anthu mazana anayi, koma mazana awiri anadika akatundu. Koma mnyamata wina anauza Abigaile mkazi wa Nabala kuti, onani Davide anatumiza mitenga akuchokera ku chipululu kulonjera mbuye wathu, koma iye anawakalipira. Koma anthu aja anatichitira zabwino ndithu, sanatichititse manyazi. Ndipo analibe kanthu kadatisowa, nthawi zonse tinali kuyenderana nawo kubusa kuja. Iwo anatikhalira ngati linga usana ndi usiku, nthawi yonse tinali nawo ndi kusunga nkhosazo. Chifukwa chake tsono mudziwe ndi kulingalira chimene mudzachita, popeza anatsimikiza mtima kuchitira choyipa mbuye wathu ndi nyumba yake yonse, popeza iye ali woyipa. Ndipo munthu sakhoza kulankhula naye. Pomwepo Abigayele anafulumira natenga mikate masana awiri ndi zikopa ziwiri za vinyo, nkhosa zisanu zowotchawotcha ndi miyezo isanu ya tirigu wokazinga. Ndi mchichi za mphesa zowuma zana limodzi. Ndi mchichi za nkhuyu mazana awiri, naziyika pa abulu. Nati kwa anyamata ake, "Nditsogoleleni, onani, ndidza mbuyo mwanu." Koma sana uze mamuna wake Nabala. Ndipo kudatero, pakuberekeka iye pa bulu wake, natsikira pamalo obisika mpiriro, onani Davide ndi anthu ake anali kutsikira kwa iye, iye nakumana nawo. Koma Davide ananena, "Zoonadi ndasunga chabe zake zonse, zakaja kanali nazo mchipululu, sikadasowe kanthu kazake zonse, ndipo iye anandibwezera zoyipa mmalo mwa zabwino. Mulungu alange adani a Davide ndikuonjezerapo ngati ndisiyapo kufikira kuunika kwa mmawa. Kanthu konse ka iye kangakhale kamwana kamphongo." Ndipo Abigayile pakuona Davide anafulumira kutsika pa bulu, nagwa pamaso pa Davide nkhope yake pansi, nangwadira. Ndipo atangwadira, pa mapazi yake anati, "Pa ine, mbuye wanga, pa ine pakhale uchimowo. Ndipo mulole mdzakazi wanu alankhule mmakutu anu, nimuvere mawu a mdzakazi wanu. Mbuye wanga, musasamalire munthu uyu woyipa, ndiye Nabala, chifukwa monga dzina lake momwemo iye, dzina lake ndiye Nabala, ndipo ali nako kupusa. Koma ine mdzakazi wanu sindinaone anyamata a mbuye wanga amene munawatumiza. Chifukwa chake tsono, mbuye wanga, pali Yehova ndipo pali moyo wanu. Popeza Yehova anakuletsani kuti mungakhetse mwazi ndi kudzibwezera chilango ndi dzanja la inu nokha. Chifukwa chake adani anu ndiwo akufuna kuchitira mbuye wanga choyipa, akhale ngati Nabala. Ndipo mphatso iyi mdzakazi wanu ndatengera mbuye wanga, ipatsire kwa anyamata akutsata mbuye wanga. Mukhululukire kulakwa kwa mdzakazi wanu, pakuti Yehova adzapatsadi mbuye wanga banja lokhazikika, pakuti mbuye wanga amaponya nkhondo za Yehova. Ndipo mwa inu simudzapezeka choyipa masiku anu onse. Ngakhale anauka anthu kukulondolani ndi kufuna moyo wanu, koma moyo wa mbuye wanga udzamangika mphukusi la amoyo la kukhala ndi Yehova Mulungu wanu. Koma iye adzaponya miyoyo ya adani anu kuwataya monga chotuluka mchoponyera mwala. Ndipo kudzali pamene Yehova anachitira mbuye wanga monga mwa zabwino zonse adalankhula za inu, ndipo adadzayika inu mukhale kalonga wa Israeli. Mudzakhala opanda chakudodoma nacho kapena chausauka nacho mtima wa mbuye wanga, chakuti munakhetsa mwazi wopanda chifukwa, kapena kuti mbuye wanga anabwezera chilango. Ndipo Yehova akadzachitira mbuye wanga zabwino, pamenepo mukumbukire mdzakazi wanu. Ndipo Davide anati kwa Abigayele, "Alemekezedwe Yehova Mulungu wa Israeli, amene anakutumiza lero kudzandichingamira ine. Ndipo kudalitsike kuchenjera kwako. Nudalitsike iwe pakuti unandiletsa kusakhetsa mwazi ndi kusabwezera chilango ndi dzanja la ine ndekha. Pakuti ndithu pali Yehova Mulungu wa Israeli amene anandiletsa lero kusapweteka iwe. Ukadapanda kufulumira kubwera kundichingamira, zoonadi sindikadasira Nabala kufikira kutacha kanthu konse, ngakhale mwana wa mamuna mmodzi." Chomwecho Davide analandira mdzanja lake zimene iye anantengera nanena naye, "Ukwere kwanu muntendere. Ona, ndamvera mawu ako, ndavomereza nkhope yako." Ndipo Abigayile anafika kwa Nabala, ndipo onani anali ndi madyerero mnyumba mwake, monga madyerero a mfumu. Ndi mtima wa Nabala unasekera kwambiri mkati mwake, pakuti analedzera kwambiri, mwemo uyo sadamuze kanthu konse kufikira kutacha. Tsono mmawa vinyo atanchokera Nabala, mkazi wake anamuuza zimenezi. Ndipo mtima wake unamyuka ngati mwake. Iye nasanduka ngati mwala. Ndipo kunali atapita masiku khumi, Yehova anankantha Nabala nafa. Ndipo pamene David anabva kuti Nabala adamwalira, iye anati, alemekezedwe Yehova, amene anaweruza mlandu wa mtozo wanga, wochokera kudzanja la Nabala. Naletsa mnyamata wake pa choyipa. Ndipo Yehova anabwezera pamutu pa Nabala choyipa chake. Ndipo David anatumiza wokamfusira Abigaele zakuti amtengere akhale mkazi wake. Ndipo anyamata David pakufika kwa Abigaele ku Karimele analankhula naye nati, David anatumiza kwa inu kukutengani mukhale mkazi wake. Ndipo iye ananyamuka nawera mankhope ake pansi nati, onani, mdzakazi wanu ali kapolo wakusambitsa mapazi a anyamata ambuye wanga. Ndipo Abigaele anafulumira nanyamuka nakwera pa bulu pamodzi ndi anamwali ake asanu akumtsata natsikira mithenga ya Davide nakhala mkazi wake. Davide anatenganso Ahinoamu wa ku Yezreeli ndipo onse awiri anakhala akazi ake. Pakuti Saulo anapatsa Mikala mwana wake mkazi wa Davide kwa Paliti mwana wa Laisi wa ku Galimu. Wan Samuele mudu 26. Davide alekaso Saulo osamupha. Ndipo Azifi anafika kwa Saulo ku Gibeya. Nati, kodi Davide sali kubisala mphiri la Hakila kupenya ku chipululu? Ndipo Saulo ananyamuka natsikira chipululu cha Zifi. Ndi anthu zikwizitatu a Israeli osankhika kukafuna Davide mchipululu cha Zifi. Saulo namanga zithando mphiri la Hakila kupenya ku chipululu kunjira. Koma Davide anakhala ku chipululu naona kuti Saulo ali kumfuna ku chipululu kwamweko. Chifukwa chake Davide anatumiza wozonda nazindikira kuti Saulo anabwera ndithu. Ndipo Davide ananyamuka nafika pa malopaja Saulo anamangapo. Ndipo Davide anaona apo gona Saulo ne Abinere mwana wa Nere kazembe wa khamu lake. Ndipo Saulo anagona pakati palinga la magaleta ndipo anthu anamanga zithando ponzinga pake. Pamenepo Davide anayankha nati kwa Ahimeleki Muhiti ndi Abisai mwana wa Zeruya mbale wake wa Yowabu nati, adzatsikirana nendani kumisa sako kwa Saulo? Nati Abisai, nditsikananu ndine. Chomwecho Davide ndi Abisai anafika kwa anthuwo usiku. Ndipo onani Saulo anagona tulo mkati mwalinga la magaleta ndi mkondo wake wozika kumutu kwake. Ndi Abineri ndi anthuwo anagona ponzinga iye. Ndipo Abisai anati kwa Davide, lero Mulungu wapereka mdani wanu mdzanja lanu. Ndiloleni nimpyoze ndi mkondo kamodzi kokha, sindidzampyoza kawiri. Koma Davide ananena ndi Abisai, usamuononge. Ndani adzasamula dzanja lake pa wodzozedwa wa Yehova ndi kukhala wosachimwa? Nati Davide, pali Yehova, Yehova adzankantha iye. Kapena tsiku la imfa yake lidzafika, kapena adzatsikira ku nkhondo nadzafako. Yehova andiletse ine kusamula dzanja langa pa wodzozedwa wa Yehova. Koma utenge mkondowo uli kumutu kwake ndi chikho cha madzi ndipo tiyeni timuke. Chomwecho Davide anatenga mkondowo ndi chikho cha madzi kumuru wa Saulo nachoka iwowa osawaona munthu kapena kuzidziwa kapena kugalamuka, pakuti wose anali mtulo popeza tulo tatikulu tochokera kwa Yehova tinamagwira onse. Ndipo Davide anaolokera kutsidya nayima patali pamwamba pa phiri. Pakati pawo panali danga lalikulu. Ndipo Davide anayitana anthuwo ndi Abineri mwana wa Nere nati, suyankha kodi Abineri? Tsono Abineri anayankha nati, ndiwe yani amene uyitana mfumuyo? Davide nati kwa Abineri, sindiwe mwamuna weni weni kodi? Ndani mwa Israeli anafanafana ndi iwe? unalekela anji tsono kudikira mbuye wako mfumuyo. Pakuti anafika wina kudzaononga mfumu mbuye wako. Ichi unachichita sichiri chabwino. Pali Yehova, muyenera kufa inu. Chifukwa, simunadikire mbuye wanu. Wodzozedwa wa Yehova. Ndipo tsono penyani mkondo wa mfumu ndichi ikhoja madzi zinali kumutu kwake zili kuti. Ndipo Saulo anazindikira mawu ake a Davide nati, ndi mawu ako a mwana wanga Davide? Nati Davide, ndi mawu anga mfumu mbuye wanga. Nati iye, chifukwa ninji mbuye wanga amalondola nyamata wake. Pakuti ndachitanji kapena mdzanja langa muli choyipa chotani. Chifukwa chake mbuye wanga mfumu avere mawu akapolo wake. Ngati ndi Yehova anakukitsirani inu kututsana ndi ine. Alandile chopereka, koma ngati ndi ana anthu atembereredwe pamaso pa Yehova. Pakuti anandipirikitsa lero kuti ndisalandileko cholowa cha Yehova, ndikuti muka utumikire milungu ina. Chifukwa chake tsono mwazi wanga usagwe pansi kutali ndi Yehova, pakuti mfumu ya Israeli yatuluka kudzafuna nsabwe monga munthu wosaka nkhwali pa mapiri. Pamenepo Saulo anati, ndinachimwa, bwera mwana wanga Davide, pakuti sindidza kuchitira choyipa popeza moyo wanga unali wantengo wapatali pamaso pako lero. Ona, ndinapusa ndi kulakwa kwa kukulu. Davide nayankha nati, tapenyani mkondo wa mfumu, abwere nyamata wina kuutenga. Ndipo Yehova adzabwezera munthu yense chilungamo chake ndi chikhulupiriko chake. Popeza Yehova anakuperekani lero mdzanja langu, koma sindinalole kutukulira dzanja langa pa wodzozedwa wa Yehova. Ndipo onani, monga lero ndinasamalira ndithu moyo wanu, momwemo usamaliridwe ndithu moyo wanga pamaso pa Yehova. Ndipo iye andipulumutse ku masautso onse. Pomwepo Saulo anati kwa Davide, udalitsike iwe mwana wanga Davide, udzachita ndithu champhamvu nudzapambana. Chomwecho Davide anamuka, ndipo Saulo anabwerera kwawo. Samueli 1:27. Ndipo Davide ananena mu mtima mwake, tsiku lina Saulo adzandipha, palibe china chondikomera koma kuti ndithawire ku dziko la Filisiti. Ndipo Saulo adzakhala kakasi chifukwa cha ine, osandifunaso mmalire ose a Israele. Momwemo ndidzapulumuka mdzanja lake. Ndipo Davide ananyamuka naoloka pamodzi ndi anthu 500 amene anali naye, nafika kwa Akisi mwana wa Maoki, mfumu ya Kugati. Ndipo Davide anakhala ndi Akisi Kugati, iye ndi anthu ake, munthu yense ndapa banja pake. Inde Davide ndi akazi ake awiri, Ahinoamu wa ku Yezreeli ndi Abigaile wa ku Karimeli, mkazi wa Nabala. Ndipo anauza Saulo kuti Davide anathawira ku Gati, ndipo iye sanamfunenso. Ndipo Davide anati kwa Akisi, ngati mwandikomera mtima, andipatse malo kumudzi kwina kuminda kuti ndikakhale kumeneko, pakuti nyamata wanu adzakhala bwanji mu mzinda wa chifumu pamodzi ndi ine. Ndipo Akisi anampatsa Zikilagi tsiku lomwero. Chifukwa chake Zikilagi ndi wa mafumu a Yuda kufikira lero lomwe. Ndipo kuwerenga kwake kwa masiku, Davide anakhala ku dziko la Filisiti ndiko chaka chimodzi ndi miyezi inayi. Ndipo Davide ndi anthu ake anakwera nathira nkhondo yovumbulukira pa Gesuri, Agerizi ndi Amaleke, pakuti awa ndiwo anthu akale mdziko lija, njira ya kusuli kufikira ku dziko la Ijipito. Ndipo Davide anapasula dzikolo, sanasunge ndi moyo mwamuna kapena wankazi, natenga nkhosa ndi ng'ombe ndi abulu ndi ngamira ndi zovala, nabwera nafika kwa Akisi. Ndipo Akisi anati, waponya na nkondo ndi ani lero? Na ati Davide, ndi akumwera kwa Yuda. Ndi akumwera kwa Ayera Maere. Ndi akumwera kwa Keni. Ndipo Davide, sada sunge wa moyo, mwamuna kapena nkasi, kubwera nao kugati, popeza adati. Kuti angadulule, ndi kuti Davide, anatero, ndi makhalidwe ake ndi otere. Masiku onse akukhala ku dziko la Filisiti. Ndipo Akisi anakhulupirira Davide nati, anadzipitsa ndithu pakati pa anthu a Israeli, chifukwa chake iye adzakhala mnyamata wanga chikhalire. Samueli 1:28. Saulo afusira mkazi wobwebweta ku Endori. Ndipo kunali masiku aja, Afilisiti anasonkhanitsa pamodzi makamu awo onse ku nkhondo, kuti akaponyane ndi Aisraeli. Ndipo Akisi ananena ndi Davide, dziwa kuti zoonadi, udzatuluka nane ndi nkhondo, iwe ndi anthu ako. Ndipo Davide anati kwa Akisi, potero mudzadziwe chimene nyamata wanu adzachita. Ndipo Akisi anati kwa Davide, chifukwa chake ndidzakuika iwe ukhalewo ndisungira moyo wanga masiku onse. Mmenemo Samueli ndipo atafa. Ndipo Aisraeli onse atalira maliro ake namuyika mu Rama mzinda mwawo. Ndipo Saulo anachotsa mdzikomo obwebweta onse ndi aula onse. Ndipo Afilisiti anasonkhana nadza namanga misasa ku Sunemu. Ndipo Saulo anasonkhanitsa Aisraeli onse namanga iwo ku Giliboa. Ndipo pamene Saulo anaona khamu la Afilisiti, anaopa ndi mtima wake unanjenjemera kwa kukulu. Ndipo pamene Saulo anafusira kwa Yehova, Yehova sanu ameyankhe ngakhale ndi maloto kapena ndi ulimu kapena ndi aneneri. Tsono Saulo anati kwa anyamata ake, mundifunire mkazi wobwebweta kuti ndimuke kwa iye ndi kumfusira. Ndipo anyamata ake anati kwa iye, onani ku Endori kuli mkazi wobwebweta. Ndipo Saulo anadzizimbayitsa navala zovala zina, nanka iye pamodzi ndi anthu ena awiri, nafika kwa mkaziyo usiku, nati iye, undilotere ndi mzimu wobwebwetawo, nundiukitsire aliyense ndidzakutchulira dzina lake. Ndipo mkaziyo ananena naye, onani mudziwa chimene anachita Saulo, kuti analikha mdzikomo obwebweta onse ndi aula. Chifukwa ninji tsono muli kutchera moyo wanga nsamba kundifetsa? Ndipo Saulo anamlumbirira kwa Yehova nati, pali Yehova palibe chilango chidzakugwera chifukwa cha chinthu ichi. Pomwepo mkaziyo anati, ndikuukitsireni yani? Nati iye, undiukitsire Samueli. Ndipo mkaziyo pakuona Samueli anafuula ndi mawu akulu, ndi mkaziyo analankhula ndi Saulo nati, munandinyengeranji popeza inu ndinu Saulo? Ndipo mfumuyo inanena naye, usaope, kodi uli kuona chiyani? Mkaziyo nanena ndi Saulo, ndili kuona milungu ili kukwera kutuluka mkati mwa dziko. Ndipo ananena naye, makhalidwe ake ndi otani? Nati iye, kalamba ili kukwera yovala mwinjiro. Pamenepo Saulo anazindikira kuti ndi Samueli, nawera mitsankhope yake pansi namgwadira. Ndipo Samueli ananena ndi Saulo, wandivutiranji kundikweretsa kuno? Saulo nayankha, ndili kusautsika kwambiri pakuti Afilisiti aponyana nkhondo ndi ine, ndipo Mulungu anandichokera, osandiyankhanso kapena ndi aneneri kapena ndi maloto. Chifukwa chake ndakuita nani kuti mundidziwitse chimene ndiyenera kuchita? Ndipo Samueli ananena naye, ndipo undifunsiranji ine popeza Yehova anakuchokera nasandulika ndani wako? Ndipo Yehova yekha wachita monga ananena pakamwa panga. Ndipo Yehova wang'amba ufumuwo kuuchotsa mdzanja lako ndi kuupatsa mnasi wako ndiye Davide. Chifukwa sunamvere mawu a Yehova ndi kukwaniritsa mkwiyo wake woopsa pa Amaleki, chifukwa chake Yehova wakuchitira chinthu ichi lero. Ndiponso Yehova adzapereka Israeli pamodzi ndi iwe mdzanja la Filisiti. Ndipo mawa iwe ndi ana ako mudzakhala kuli ine. Yehova adzaperekanso khamu la Israeli mdzanja la Filisiti. Pomwepo Saulo anagwa pansi tantha naopa kwakukulu chifukwa cha mawu a Samueli. Ndipo analibe mphamvu pakuti tsiku lonse ndi usiku wake wonse anakhala osadya kanthu. Ndipo mkaziyo anafika kwa Saulo naona kuti ali wovutika kwambiri nanena naye, onani mdzakazi wanu anamvera mawu anu ndipo ndinataya moyo wanga ndi kumvera mawu anu munalankhula ndi ine. Chifukwa chake tsono muvereso mawu a mdzakazi wanu nimundilole kuyika kakudya pamaso panu ndipo mudye kuti mukhale ndi mphamvu pakumuka. Koma iye anakana nati sindifuna kudya. Koma anyamata ake pamodzi ndi mkaziyo anankakamiza iye anamvera mawu awo. Chomwecho anauka pasi nakhala pakama. Ndipo mkaziyo anali ndi mwana wang'ombe wonenepa mnyumbamo. Ndipo anafulumira namupha natenga ufa nauka nyanga mkate wopanda chotupitsa. Nabwera nazo kwa Saulo ndi kwa anyamata ake nadya iwowa. Atatero ananyamuka nachoka usiku womwewo. Wani Samuele mutu 29. Afilisiti abweza Davide kunkhondo. Tsono Afilisiti anasonkhanitsa makamu awo onse kwa Afeki. Ndipo Aisraele anamanga kuchitsime cha mu Israele. Ndipo akalonga Afilisiti ananyamuka ndi mazana awo ndi zikwi zawo. Ndipo Davide ndi anthu ake ananyamuka ndi apambuyo pamodzi ndi Akisi. Ndipo akalonga Afilisiti anati, Ahebri awa achitanji pano? Ndipo Akisi ananena kwa akalonga Afilisiti, uyu si Davide uja mnyamata wa Saulo mfumu ya Israeli amene wakhala nane masiku awa kapena zaka izi? Ndipo sindinapeza kulakwa mwa iye kuyambira tsiku lija anaphatikana nane kufika lero. Koma akalonga Afilisiti anapsa naye mtima nanena naye akalonga Afilisiti, bwezani munthuyu abwerere kumalo kwake kumene munamuyikako. Asatsikire nafe kunkhondo kuti kunkhondoko angasanduke mdani wathu pakuti uyu adzadziyanjanitsa ninji ndi fumu yake. Sindi mitu ya anthu awo. Uyu si Davide kodi amene anantirana mang'ombe magulu awo kuti? Saulo anapha zikwi zake koma Davide zikwi zake zankhani. Ndipo Akisi anayitana Davide nanena naye, pali Yehova wakhala wongoka mtima ndipo kutuluka kwako ndi kubwera kwako pamodzi ndi ine mgulumo kundikomera pakuti sindinaona choyipa mwa iwe kuyambira tsiku la kufika kwako kufikira lero. Koma akalongawo sakukomera mtima, chifukwa chake bwerera numuke muntendere kuti angayipidwe mtima nawe akalonga Afilisiti. Ndipo Davide ananena ndi Akisi, koma ndinachitanji? Ndipo munapeze chiyani mwanyamata wanu nthawi yonse ndili pamaso panu kufikira lero kuti sindingapite kukaponyana nkhondo ndi adani ambuye wanga mfumu? Ndipo Akisi anayankha nanena ndi Davide, ndidziwa kuti pamaso panga uli wabwino ngati mthenga wa Mulungu, koma akalonga Afilisiti anena iye asamuke nafe kunkhondoko. Chifukwa chake ulawirile mmawa pamodzi ndi anyamata ambuye wako amene anabwera nawe ndipo mutauka mmawa mumuke kutacha. Chomwecho Davide analawirira iye ndi anthu ake kuti amuke mmawa ndi kubwera ku dziko la Afilisiti. Ndipo Afilisiti anakwera Yezreeli. Wani Samuele mutu 30. Davide alanditsa akuzikilagi mmanja mwa Amaleki. Ndipo kunali pakufika Davide ndi anthu ake kuzikilagi tsiku la chitatu, Amaleki adaponya nkhondo yovumbulukira kumwera ndi kuzikilagi. Nathyola zikilagi nautentha ndi moto nagwira akazi ndi onse anali mmwemo, akulu ndi ang'ono sana pe mmodzi, koma anawatenga namuka. Ndipo pamene Davide ndi anthu ake anafika ku mzindako, onani, unatenthedwa ndi moto. Ndi akazi awo ndi ana awo amuna ndi akazi, anatengedwa ukapolo. Ndipo Davide ndi anthu amene anali naye, anakweza mawu awo, nalira misozi, kufikira analibe mphamvu ya kuliraso. Ndipo akazi awira a Davide, anatengedwa ukapolo. Ahinoamu, wa ku Yezireeli, ndi Abigaili mkazi wa Nabala wa ku Karimeli. Ndipo Davide anadoloka kwambiri, pakuti anthu adanena za kumponya iye miyala, pakuti mtima wawo wa anthu onse unali ndi chisoni, Yese chifukwa cha ana ake amuna ndi akazi. Koma Davide anadzilimbikitsa mwa Yehova Mulungu wake. Ndipo Davide ananena ndi Abiatara wansembeyo, mwana wa Ahimeleki, unditengere kuno efodi. Abiatara nabwera ndi efodi kwa Davide. Ndipo Davide anafusira kwa Yehova naati, ndikalondola khamulo ndidzalipesa kodi? Ndipo anamuyankha naati, londola pakuti zoonadi udzawapeza, ndikulanditsa onse. Chomwecho Davide anamuka, iye ndi anthu 500 ndi limodzi anali naye. Nafika ku kamtsinje Besori. Pamenepo anatsala ena. Ndipo Davide anawalondola iye ndi anthu 400, koma anthu 200 anatsala mbuyo, chifukwa analema, osakhoza kuwoloka kamtsinje Besori. Ndipo ena anapeza mu Ejipito kuthengo, nabwera naye kwa Davide nampatsa chakudya, nadya iye nampatsanso madzi akumwa. Nampatsanso chigampu cha nchichi ya mkuyu ndi nchichi ziwiri za mphesa. Ndipo atadya, moyo wake unabweranso mwa iye. Pakuti adagona masiku atatu ndi usiku wawo osadya chakudya osamwa madzi. Pamenepo Davide ananena naye, ndiwe wayani, ufumira kuti? Nati iye, ndili mnyamata wa ku Ijipito, kapolo wa Mwamaleki. Mbuye wanga anandisiya chifukwa ndinambo odwala apita masiku atatu. Tinathira nkhondo kumwera kwa Keleti ndi ku dziko lija la Yuda ndi kumwera kwa Kalebe. Ndipo tinatentha mudzi wa Zikilagi ndi moto. Ndipo Davide ananena naye, kodudza nditsogolera kufikira ku khamulo? Nati iye, mundilumbirire kwa Mulungu kuti simudzandipha kapena kundipereka mdzanja la mbuye wanga, ndipo ndidzatsika nanu kuli khamu limene. Ndipo pamene anatsika naye, onani, iwo anabalalika apo ponse, anali mkudya ndi kumwa ndi kudyerera. Chifukwa cha chofunkha zambiri anazitenga ku dziko la Filisiti ndi ku dziko la Yuda. Ndipo Davide anawakantha kuyambira madzulo kufikira usiku wa mawa wake. Ndipo panalibe munthu mmodzi wa iwowa anapulumuka, koma anyamata 400 oberekeka pangamina nathawa. Ndipo Davide analanditsa zonse anazitenga Aamaleki napulumutsa akazi ake awiri. Ndipo sikanasoweka kanthu kakang'ono kapena kakakulu, ana amuna kapena ana akazi, kapena chuma kapena china chilichonse chazija anatenga iwowa. Davide anabwera nazo zonse. Ndipo Davide anatenga nkhosa zonse ndi ng'ombe zonse zimene anazipirikitsa patsogolo pa zoweta zawo zawo. Nati izi ndi zofunkha za Davide. Ndipo Davide anafika kuli anthu 200 amene analema osakhoza kutsata Davide, amenenso anawakhalitsa ku kamtsinje Besori. Ndipo iwowa anatuluka kuchingamina Davide ndi amene anali naye. Ndipo pakuyandikira Davide anawafunsa ngati ali bwanji. Pamenepo anthu oyipa onse ndi opanda pake a iwo amene anapita ndi Davide anayankha nati, popeza sadamuke nafe, sitidzawapatsa kanthu kazofunkha tidazilanditsa, koma kwa munthu yese mkazi wake ndi ana ake kuti achoke nawo namuke. Davide nati, simudzatero abale anga inu, ndi zimene anatipatsa ife Yehova amene anatisunga napereka mdzanja lathu khamulija linadza kumenyana nafe. ndipo ndani adzavomerezana nanu mlandu uwu? Pakuti monga gawo lake la iye wakumuka kunkhondoko, momwemo lidzakhala gawo lake la iye wakukhala ndi akatundu. Adzagawana chimodzi-modzi. Ndipo kuyambira tsiku lija kufikira lero lomwe, anayika ichi chikhale lemba ndi chiweruzo pa Israeli. Ndipo pamene Davide anafika ku Zikilagi, anatumizako zasofunkhazo kwa akulu a Yuda ndi wabwezi ake nati, "Siyi mphatso yanu ya zofunkha za adani a Yehova." Anatumiza kwa iwo akubetere ndi kwa iwo akuramoti wakumwera ndi kwa iwo akuyatiri ndi kwa iwo aku aroere ndi kwa iwo akusifimoti ndi kwa iwo aku estemoa ndi kwa iwo akulakara ndi kwa iwo akumizinda ya aera maere ndi kwa iwo amizinda ya akeni ndi kwa iwo akuhoroma ndi kwa iwo akuborasani ndi kwa iwo akuataki ndi kwa iwo akuhebroni ndi kumalo konse kumene Davide ndi anthu ake ankayendayenda. Saulo ndana ake atatu aphedwa ndi Afilisiti pa Giliboa. Ndipo Afilisiti anaponyana ndi Aisraele. Aisraele nathawa pamaso pa Afilisiti nagwa wolasidwa mphiri la Giliboa. Ndipo Afilisiti anapirikitsa osawaleka Saulo ndi ana ake. Ndipo Afilisiti anapha Yonatani ndi Aminadabu ndi Malikisuwa ana a Saulo. Ndipo nkhondoyo inankulira Saulo kwambiri. Oponya mivi nampeza, ndipo iye anasautsika kwakukulu chifukwa cha oponya miviyo. Tsono Saulo ananena ndi onyamula zida zake, "Solola lupanga lako, undipyoze nalo, kuti osadulidwa awa angabwere ndi kundipyoza ndi kundiseka." Koma onyamula zida zake anakana chifukwa anaopa ndithu. Chifukwa chake Saulo anatenga lupanga lake naligwera. Ndipo pakuona kuti Saulo anafa, wonyamula zida zake yemwe anagwera lupanga lake nafera limodzi ndi iye. Chomwecho adamwalira pamodzi Saulo ndi ana ake atatu ndi wonyamula zida zake ndi anthu ake onse tsiku lomwe lija. Ndipo pamene Aisraeli akukhala tsidya lina la chigwa ndi iwo akukhala tsidya la Yordani, anaona kuti Aisraeli ali mkuthawa ndi kuti Saulo ndi ana ake anafa, iwowa anasiya mizinda yawo na athawa. Ndipo Afilisiti anadza na akhala mmenemo. Ndipo kunali mmawa mwake, pakubwera Afilisiti kuvula akufawo, anapeza Saulo ndi ana ake atatu ali akufa mphiri la Giliboa. Ndipo anadula mutu wake natenga zida zake natumiza mdziko lonse la Afilisiti mithenga yolalikira ku nyumba ya milungu yawo ndi kwa anthu. Ndipo anayika zida zake nyumba ya Staroti, napachika mtembo wake kulinga la ku Betseani. Koma pamene akuyabesi Giliyadi anava zimene Afilisiti ananchitira Saulo, ngwazi zonse zinanyamuka ndi kuchezera usiku kuyenda. Natenga mtembo wa Saulo ndi mitembo ya ana ake palinga la Betseani, nafika ku Yabesi Giliyadi nayitentha kumeneko. Natenga mafupa awo nawayika patsinde pa mtengo wabwemba uli mu Yabesi, nasala kudya masiku asanu ndi awiri.